Blog Talk Radio.
RN zero Rwanda National Congress muri mwe harabayumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RN si viva! Viva! Areni si viva! Viva!
Thank you.
natwe nk'abanyarwanda kazi zari inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC baharanira impinduka mu Rwanda
Tavuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi ku wa gatatu ni tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nizere ko muri amahoro hirya no hino hamwe n'abakunzi ba Radio Tavuka nyine ntange nshimira abari n'abategarugori bo muri Rwanda National Congress hari abatangiye kwandika bati mbega akaririmbo keza igihe kirageze kugira ngo buri wese akoreshe taraye ndashimira ku by'umwihariko abo bategarugori kandi mpamagara n'abandi bose kugana Rwanda National Congress cyangwa ihuriro nyarwanda dutahiriza umugozi umwe mu gushaka ibisubizo byugarije igihugu cy'u Rwanda ibyo si byo mbasobanurira murabizi tumaranye imyaka ahangaha mbabwira ibibazo biri mu gihugu cyangwa tuvuga ibibazo biri mu gihugu ibibazo birahari byinshi rero dukeneye abantu batanga ibisubizo dukeneye abantu bashaka ibisubizo ku by'umwihariko kuri mugoroba rero ndazirikana abo bategarugori cyangwa abari anyway uko baba bameze kose mbashimira ku gihangano cyiza batugeneye kuri mugoroba rero mu kiganiro cyacu bamwe bati ko utangiye kare ubwo ni kubara uri ku mugabane w'i Buraya ndabizi isaha y'iwanyu mu Buraya yahindutse ubwo niyo mpamvu mugoroba utangiye kare uyu munsi ndakeka ari mu cyumweru kimwe cyangwa mu byumweru bibiri muzongera mugahindura mukajya ku isaha ya saa munani nzi ko mufite nka saa saba n'igice ubu ngubu ku masaha y'iwanyu ntabwo rero ntangiye kare ahubwo natinze niyo mpamvu rero wandika guti bite ko utangiye kare hano twajyaga tukumva mu gihe cya saa munani ndagira ngo duhe ikaze bagenzi bacu turi bubane mu kiganiro cy'umugoroba ndi kumwe na Maitre Ignace Rusagara nkaza kuba ndi kumwe na none na Comrade Jacques Baraka arashyize igihe kirekire mu mumbaza ariko kuri mugoroba akaza kuba ari kumwe natwe ku ngingo turaganira iki turaza kureba ingingo zigera kuri eshatu kubatewe ndijijo kuri YouTube radio murazibona turaza kureba ku kibazo cy'urugaga rw'abavoka mu Rwanda icyitwa amatora cyangwa icyitwa guhindura ubuyobozi harimo utuntu twinshi cyane ngira ngo tuze kuganira mu by'amategeko Maitre Rusagara turaza nane kureba ku mirwano yabaye i Bukavu abenshi niwe mwandika muti mutuganirize kuri kino kibazo cy'imirwano yabaye i Bukavu turaza kubiganira rero uriya mutwe wa CPC 64 bivugwa ruko wateye ibirindiro bya FARDC ndetse na polisi hakaba rero hapfuye ngo abantu bane bakaba bafashe abantu 36 ku ruhande rwa leta n'undi bapfuye bane ndaza kureba mu kanya note zanjye kuko nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye byajya bivuga kuri iki gitero uriya mutwe rero CPC 64 nkaba narebye no ku rutonde rw'imitwe irengeje na 20 imitwe irengeje na 22 muri Congo ntayo nabonyemo kereka niba ari undi mutwe wenda wahinduye izina nkuko imitwe igenda yivugurura tuzi neza ko ihari myinshi cyane ibyo mugenzi wacu Jacques Balak araza kubidufashamo reka duhere kuri Comrade Jacques Balak harashize igihe kirekire mwagize imirimo myinshi nizere ko noneho ababazaga bati uherereye hehe uzajya wiga mu kuko bishoboye wenda amasaha make ubonye byaba kuri konti nawe muherereye hose ariko ugatanga umwanya muto cyane ushoboka kugira ngo abanyarwanda bavuge ko uhari kandi naho wadufashaga mu ngingo zitandukanye ku bireba n'akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Congo iwanyu ube wagira umwanya utanga Comrade Jacques Balak muratwumva niba mutwumva ikaze muri sitizo radiyo itahuka
mukomere bwana Serge kandi ndabashimira cyane kuba mwanyakiye uyu munsi muri radio za radio itahuka nibyo koko harashize igihe ntaza kuri plateau yanyu ya radio kubera impamvu zitandukanye surtout ibijyanye na raison professionnelle nkabashimira bari kudukurikira kuri radio uyu munsi kandi nkaba nshimira nabo turi buze kuba turi kumwe nabo muri iki kiganiro murakoze bwana Serge ijambo ni ryawe
murakoze cyane Comrade Jacques nizere ko muri amahoro ubwo ibintu tuzabiganira mu minsi iri imbere kuko hari ibiganiro byinshi nifuza wenda ko twazaganiriza abanyarwanda uko tuzagira tutera intambwe mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere reka twakire na Comrade Maitre Ignace Rusagara muraho murakomeye
meze neza murakomeye na muri Comrade
turaho turashima Imana
urakoze cyane rero kunyakira muri studio za radiyo itahuka kuri uyu mugoroba ndagira ngo nanjye nkoreshe uyu mwanya nsuhuze Comrade Balak nsuhuze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye nsuhuze by'umwihariko abari mu Rwanda baduteze amatwi nonaha cyangwa n'abandi biteguye kudutega amatwi bakurikirana ibiganiro byacu mu gihe kiri imbere Comrade rero nkaba nasoza nanone nohereza intashyo zanjye ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda muri rusange aho bari hirya no hino ku isi nanone by'umwihariko abari mu Rwanda nkaba ngira ngo rero unyemerere ku byerekeranye no gusuhuza no gutanga intashyo mpagararira aha ntegereze igihe uri bwongere kumpa umwanya kugira ngo tuganire n'abavandimwe bacu murakoze
urakoze cyane mwese rero reka mbashimire dusuzire abandi badukurikiye tubabwira ko bashobora kwaka ijambo bibaye ngombwa bakaba batanga ibitekerezo byabo munyemerere duhere kuri iyi nkuru y'iki gitero i Bukavu ndabona ari cyo abantu benshi rero banyandikiraho cyane bambaza amakuru yacyo nkuko nabivugaga mu kanya muri introduction hakaba i Bukavu hari habaye igitero kuva mu rukerera mu masaha 7:00 irenga igitero ngo cyitwe ko ari icy'umutwe witwa inyeshyamba zitwa CPC 64 CPC 64 ubundi CPC nahise nibuka yamuza amashyaka nyine ya CPC arimo abanyarwanda nagiye rero gukora n'ubushakashatsi njya kuri barometa security yabuka mu karere k'ibiyaga bigari ahantu nyine baba bandika ibiba bibera mu karere hari imitwe irengeje 20 yose ariko CPC 64 ntaho uyibona bigaragara ko ushobora kuba ari undi mutwe wihinduye izina cyangwa mushya wavutse nta n'ibisobanuro ubutegetsi bwa Congo bwatanze cyane cyane abahagarariye ingabo mu karere k'ibiyaga bigari hari i Bukavu ntibigeze basobanura neza CPC ni bande barwanira iki baharanira iki ariko ikintu kiri hano wenda benshi mwe mwandikaho ni uko kiriya gitero biriya bitero nyine bigaragara ko byari woganize neza kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu n'igipolisi abenshi bavuga yuko byari biroganize kandi nkuko abaturage bo muri karere kare bagiye babivuga ni ibintu byabahamuye kugeza amagingo ntabwo nizera ko baba bavuga ko bafite umutekano mu buryo burambuye reka twifashishe amajwi yo ku maradiyo mbere ko dukomeza kuri
6 assaillants tués 4 blessés 36 capturés et 14 armes de guerre récupérées 2 militaires FRDC et un policier tué tel est le bilan provisoire présenté par le gouverneur de province des attaques ayant eu lieu depuis la nuit jusque ce matin dans la ville de Bukavu par un groupe d'hommes non identifiés. Théo Ngwabidje Kassi, qui a présenté ces rebelles capturés à la presse, souligne que la situation dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Il appelle ainsi la population à vaquer librement ses occupations et à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer ces assaillants. On écoute le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, dans ses propos pour recueillir par Emmanuel Elamégé.
La ville de Bukavu a connu une attaque cette nuit à partir de 1h du matin par des assaillants qui ont pris comme cible plusieurs commissariats de la police nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette nuit, le crépitement des balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes, des FARDC et un de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, la situation aujourd'hui dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provincial. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leur retranchement. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice.
Et le bilan actualisé provenant des principaux hôpitaux fait état d'une personne morte, 6 corps sans vie reçus et une vingtaine de blessés. Les équipes médicales sont toujours en alerte pour faire face à toute situation d'urgence. Cynthia Bachizina Bizana.
Parmi les 2 blessés reçus à l'hôpital de Pandi ce mercredi matin, figurait un petit garçon de 4 ans qui a succombé à ses blessures peu après son admission aux urgences. Il a été touché par une balle à la tête alors qu'il était chez lui au quartier Mulengeza dans la commune de Bagera. Il est donc arrivé à l'hôpital avec une plaie sur la tête avec rétention de la balle au niveau du cerveau, a précisé le médecin directeur. L'état de santé de l'autre personne blessée s'est amélioré. Du côté de l'hôpital provincial général de Bukavu, 5 corps sans vie ont été reçus, alors que 20 blessés ont été admis aux urgences. Cet hôpital est pour le moment celui qui a connu un afflux massif de blessés depuis ce mercredi matin dans toute la ville. Leur état est pour le moment stable, renseigne le service d'urgence. Rien n'a signalé du côté de l'hôpital général de Bagira ou celui de Tiriri dans la zone de santé de Kadutu. Tous les hôpitaux contactés ne savent pas préciser qui des blessés ou des personnes décédées étaient civils, assaillants ou militaires. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et parlant de ce groupe d'hommes qui a attaqué Bukavu, d'après le commandant de la 33e région militaire, il s'agirait des combattants d'un groupe rebelle dénommé CPC-64. Leur intention serait de venir libérer leurs compagnons détenus à la police de Bukavu depuis la semaine dernière. La force de la MONUSCO et la police des Nations Unies sont en alerte dans la ville de Bukavu en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo à la suite de cette incursion. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la mission au cours de la conférence de Nations Unies tenue ce mercredi 3 novembre à Kinshasa. Des journalistes de Goma, Beni et Bounia, étaient également connectés à cette rencontre par visioconférence. Les propos de Mathias Gilman, recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Parlons un peu de Bukavu, où cette nuit des tirs ont été entendus dans la ville. Selon les premières informations, des hommes armés auraient attaqué des positions des forces de sécurité, y compris l'armurerie située dans les quartiers industriels de la ville. La MONUSCO suit de près la situation. La police des Nations Unies et la force restent en état d'alerte et en contact étroit avec les autorités provinciales. Nous sommes effectivement des partenaires. Les FRDC se sont déployés au sein de la ville. Nous, en coordination donc avec les autorités provinciales et les forces de sécurité nationale, nous avons lancé des patrouilles de longue durée sur les 3 principales routes qui mènent vers Bukavu, donc en direction de Walungu, de Nyangenzi et de Kavumu, pour justement venir en soutien aux FRDC.
et cette réaction du parti politique Action pour un Congo Nouveau, ACN, au sujet de l'utilisation de ces emblèmes par les assaillants de la ville de Bukavu dans la nuit de ce mercredi. Maître Eric Mouchayouma Sangara, secrétaire général de ce parti ACN, nie toute implication de son parti politique dans cette affaire. Ses propos sont recueillis par Emmanuel Elamejua Kabili.
Action pour un Congo Nouveau, ACN, parti politique également reconnu et opérationnel depuis le 2 janvier 2021 et membre de l'Union sacrée de la nation. À ce titre, l'ACN fait partie des rares organisations politiques qui appuient publiquement et sans réserve toutes les initiatives du chef de l'État visant le rétablissement de la paix à l'est du pays. De ce fait, l'ACN a appris avec beaucoup de regrets à travers les ondes et les réseaux sociaux que des malfrats et des inciviques ont tenté de menacer la quiétude dans la ville de Bukavu. Les adversaires politiques de l'ACN, en mal de positionnement, ont fait circuler dans les réseaux sociaux les drapeaux de l'ACN à tenter de relier notre parti politique à ces événements malheureux si haut décrits. L'ACN, n'étant ni de près ni de loin impliqué dans la situation qui prévaut actuellement à Bukavu, l'ACN compatit avec la population de Bukavu et lui demande de rester vigilante et de ne pas céder aux manipulations de mauvaises augures. Péta Kinshasa, le 3 novembre 2021, Maître Eric Mouchayouma Sangara, secrétaire général.
Aba 36 beretswe itangazamakuru ku cyicaro cy'intara ya Kivu y'Epfo mu mujyi wa Bukavu biganjemo insoresore z'urubyiruko. Barimo nabo bigaragara ko bafite ibikomere ku bice bitandukanye by'umubiri. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Bwana Teongo Abije Kasi yemeje ko abo bafatiwe mu mirwano yabashyamiranyije n'igisirikare gifatanyije n'igipolisi kuva rwagati mu ijoro ryakeye.
Nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FARDC.
Inzego zacu z'umutekano, polisi n'igisirikare bagerageje guca intege izo nyeshyamba. Muri iyo mirwano nk'uko namwe mwumvaga amasasu menshi ijoro ryose, inzego zacu zashoboye kwica abarwanyi batandatu, zikomeretsa bane, abandi 36 barafatwa ari nabo mubona ahangaha imbere yanyu. Twafashe kandi imbunda 14. Gusa ku bw'ibyago ku ruhande rwacu naho twapfushije 3, barimo abasirikare 2 n'umupolisi umwe.
Bamwe mu isoko z'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Bukavu batubwiye ko amasasu menshi yatangiye kumvikana kuva mu masasa bayijoro zishyira saa 8 kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, urusaku rwayo rukaba rwari rucyumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Abagabye ibi bitero bibasiye ahanini ibigo n'ibirindiro bitandukanye by'ingabo na polisi mu makomini atatu agize uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Umwe mu baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika wo muri komini Kadutu yatubwiye ko abo barwanyi baje basaba abaturage kubiyungaho ngo babohore igihugu.
Abo bantu bavuga ko ari inyeshyamba baririmbaga. Mu ndirimbo bavugaga ko ari abakunda igihugu, ntitwasobanukiwe n'icyo bashaka kugaragaza, ariko babwiraga abaturage kuza bakabiyungaho kugira ngo babohore igihugu. Ntibibaga, ntibasahuraga, nta n'ubwo bahutazaga abaturage. Mu by'ukuri ntitwashoboraga gusobanukirwa ibirimo kuba, yewe ntitwanasobanukiwe ngo ni iki bashaka.
Kugeza mu masaha ya 3 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, inzego z'umutekano zari zafunze imihanda n'utuyira twose twerekeza cyangwa dusohoka mu mujyi wa Bukavu. Imipaka ihuza u Rwanda na Congo ku ruhande rw'umujyi wa Bukavu nayo yabanje gufungwa amasaha make. Naho yafunguriwe kandi wabonaga ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane, hatambuka umuntu umwe umwe. Kugeza mu masaha y'igicamunsi, imodoka yaba izitwara abagenzi yewe n'izitwara ibicuruzwa zo zari zitaremererwa kwambuka no kugenda mu mujyi wa Bukavu. Umwe mu batuye muri komini ya Ibanda isanzwe irimo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi yatubwiye ko nubwo urusaku rw'amasasu rwahagaze n'ituze rikaba risa n'iryagarutse, hakiri umwuka w'icyoba mu baturage.
Pour le moment, comme il est déjà 14h, je dirais que la population est autorisée à effectuer...
Ubu tuvugana saa 8 z'amanywa, nakubwira ko nubwo abaturage bemerewe kujya mu mirimo yabo, kugeza ubu bose bibereye mu ngo bafite ubwoba bwo kuhava. Turabona gusa abapolisi n'abasirikare benshi bagenda mu mihanda bareba niba nta kibazo cyavuka. Iby'imirimo kugeza ubu ntibirasubukurwa kuko yaba amaduka n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi biracyafunze na n'ubu.
Jusqu'à présent.
Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru, Guverineri Ngwabije Kasi yahamagariye abaturage gutuza bakajya mu mirimo yabo isanzwe, abasaba gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano.
J'appelle notre population au calme. Ndahamagarira
abaturage bacu gutuza kuko bakorana n'inzego z'umutekano polisi n'igisirikare mu kwamagana no guhashya izo nkozi z'ibibi ibyitso byazo n'abazituma by'umwihariko mwituze bajye mu mirimo yabo ya buri munsi. Bukavu ntiyafashwe ubu tuvugana niho turi nubwo twahuye n'ingorane ariko ndagira ngo mpumurize abaturage.
Nubwo mu burasirazuba bwa Kongo hasanzwe habarizwa imitwe myinshi y'inyeshyamba kugezana n'ubu nta urigamba ibi bitero byagabwe mu mujyi wa Bukavu, gusa General de Brigade Ngoyi Kirubi Bob uyoboye akarere ka 33 k'ingabo za Kongo kabarizwamo n'iyi Bukavu yabwiye ibitangazamakuru byo muri uyu mujyi ko abo baba ari abo mu mutwe wa CPC 64. Kubw'uyu musirikare mukuru izo nyeshyamba ngo zaba zaturutse ahitwa Bunyakiri, agace k'icyaro gaherereye mu birometero birenga 70 mu majyaruguru ya Bukavu. Icyakora uyu mutwe ntabwo wari usanzwe wumvikana cyane mu ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nguko rero nshuti muteze amatwi raditahuka Comrade Jacques Baraka, ntabwo twatumenyereye ibikorwa nk'ibi by'umutwe ugaba ibitero kuri ku ngabo za leta FARDC ndetse na polisi, ahubwo wenda kubaza ibya gisirikare wambwiye ati nkurikije umubare w'abantu benshi bafashwe 36, imbunda zagombye kuba nazo ari nyinshi, bavuze ko bafashe imbunda 14, uwabinyandikiye ati umubare ni munini w'abafashwe ariko imbunda ni nkeya, ntabwo rero namenya impamvu. Undi nawe ati cyangwa twibutsa baravuga ko bishe abantu 6 mu bagabye iki gitero hapfuye 6, ku ruhande rwa leta nabo bafushije abantu 4, bavuga yuko bafashe 36. So ndagira ngo tuganire kuri iyi nkuru umbwire uko ubona kino kibazo, cyane cyane urabona ko leta ivuga ko uyu mutwe witwa CPC 34 wenda nawe wakoze ubushakashatsi bwawe, ariko ngewe mu byo narebye CPC 34 ku rutonde rw'imitwe iri hariya nibwo bwa mbere nawumvise, nta n'ahantu abonye wanditse mu mitwe irenga 122 ibarizwa ku butaka bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu. Ijambo ni ryanyu Comrade Jacques Baraka.
Murakoze bwana Serge ku ijambo. Nk'uko maze kubivuga, ejo habaye ibitero bya abaturage batuye mu karere ko muri Kivu yo hepfo, hakaba rero hapfuye bamwe bateye ibyo bitero n'abandi baturage no mu basirikare. Icyabiteye rero nicyo twese tugishakisha, ariko mu byo tumaze kumenya nuko abo bantu bateye umujyi wa Bukavu nuko bari bafite haribyo barivandikaga byerekeye n'umuntu wabo wari warafunzwe cyangwa se ufunzwe uri mu gereza y'ingyo Bukavu. Ariko ntabwo bihagije kugira ngo abantu nka bariya bafate imbunda bagiye kurivandika droit z'umuntu. Iki nanone nk'uko maze kubivuga, abafashwe ni benshi ariko imbunda ni nkeya paraporo y'abafashwe, nabyo ni ikigaragaza yuko hagomba kuba hari movement ihari ariko batari suffisama arme yo kugira ngo baranverse situation cyangwa se barevandike suffisama ibyo bashaka kugeraho. Ariko ikibazo gikomeye ni uko muri kara karere abaturage bamwe na bamwe bafite imbunda. Umuntu ashobora kwibaza aho izo mbunda zituruka n'ukuntu zihagera, ariko ifo kumenya yuko muri kara karere habayemo intambara nyinshi cyane kandi zitandukanye. Kumenya yuko ndi gihe cya FDLR, donc hari bamwe babaye recruté muri ako karere kugira ngo barwanira ntambara ya Laurent Kabila kugeza igihe bageze Kinshasa. Hakaba n'izindi rebellion dutoya duhora turi muri kara karere dufasha abaza gupia igihugu surtout za richesse minière zo muri karakarere yewe nkumva rero imbunda nyinshi ariho zituruka mu abantu baza kwifata ubutaka bwa Kongo muri karakarere bakazana na za societe zabo za gardeniage kandi abenshi muri bo baba bari armé rero urebye abo bantu bafashe usanga ko atari abantu bakoze entraînement ihagije y'igisirikare kandi ukabona ko ari abaturage bazi karakarere kubera ko de poste batatse bazatatse bazi exactement aho bari kugana n'ibyo bashaka kugeraho cyangwa se message bashaka gutanga message rero kaba atari très clair bashaka gutanga ariko uko nabyumvishe nuko abayobozi bo muri ako karere cyangwa se guverinoma ya Kongo ishobora kuba izi impamvu abo bantu bafashe imbunda kugira ngo babivandike ibibazo byabo abanyabukavu surtout muri karakarere ka Kivu yo muri Sud Kivu maze n'iminsi inganira na bamwe bo muri karakarere bavuga yuko nabo batishimye ukuntu guverineur ari kudirija akarere kabo ko nta changement n'imwe ari kuzana muri Sud Kivu kandi yuko abantu batangiye kurambirwa rero ugashyiraho na vole yuko bafite umulider wabo ufunzwe uri Kinshasa witwa Vital Kamerhe nabo bakaba batazi situation ye neza ukuntu ishi yanuza ya yo gufungwa kwe ukuntu izarangira kaza na none indi vole nuko umwaka ugiye kuza mushyashya abantu bazatangira kwitegura amatora muri Congo kubera ko amatora azaba muri 2023 donc ifata umwaka kugira ngo abantu batangire kwitegura aya matora nkuko nabivuze hakaba hari benshi batishimye n'ubutegetsi lokal bwa Bukavu kandi bakaba batishimiye nuko bafite umuridere wabo uri muri prison uri Kinshasa kandi akaba yarabafashaga cyane mu byerekeye development local cyangwa se kurepresenta region yabo muri niveau national cyangwa se international ikindi rero tugomba kumenya ni icyo CPC ishaka kuvuga kandi ni ziriya ntuza zira chiffre 64 igihe rero umuntu amenye CPC icyo ishaka kuvuga akamenya na zira chiffre 64 ashobora kumva exactement revendication yabare abantu kubera ko CPC na 64 bigomba kuba bifite signification ikindi nanone nuko hari abantu muri karakarere bafite imbunda ariko iyo tugeze kuri icyo kibazo cyo kumenya aho izo mbunda zituruka bitangira gutera ibibazo nta n'umuntu ushobora kubisobanura na guverinoma cyangwa se polisi
komerede barake nkunganira nakubwira ko muri Kivu yonyine hari imitwe cyangwa imitwe y'abarebere igera ku 122 kubamurikiye kuri YouTube barabibona ko hari slide ndimo gushyiraho ni imitwe myinshi ntabwo wamenya rero abasponsor b'iyi mitwe ni bande
ya nicyo kibazo ariko iyo urebye dynamique yo muri kara karere iyo urebye abashoramari bo muri baza muri kara karere n'abagenda n'abagaruka uhita umenya exactement ukuntu iyo mitwe ihinduka ishobora kuba ari imitwe igera mu 100 cyangwa irenga 100 ariko ukabona hari abantu bamwe bava mu mutwe umwe bajya mu yindi kubera ikiraka babonye cyangwa se abasponsor babo baje kugira ngo bashobore kwexplata ubutaka bwa Congo. Donc le nombre ntabwo ariyo important, ni surtout les événements na n'igihe bibera n'impamvu bibera, kora ko dushobora meme no kugera ku gihumbi n'igihe cy'aba Mulele, igihe cy'aba Kabila Pel nabo bose, icyo gihe bose nabo iyo mitwe ntabwo itangiye vubaha, ni ibintu byahoze bibaho kuva kera kumanuka no muri Katanga. Donc buri mutwe uje ufite raison yayo iri ku revendika, kandi akenshi ubu ngubu muri kara karere ntabwo revendication politique nyayo ntayihari, kubera ko nta opposition ishaka guhirika ubutegetsi. Donc hagomba kuba hari izindi mpamvu tutatwamenya neza, kandi kubera yuko hari intwaro nyinshi cyane muri kara karere tukaba tutazi twazaturutse. Iyo ushatse kumenya izo ntwaro aho ziri guturuka, ni naho utangira kugira ibibazo. Umuntu akibaza impamvu kubera icyo agira ibibazo kugira ngo amenye izo ntwaro ziri guturuka. Kandi abaturage nka bariya urabona ko umuturage nk'uriya nta mangazini n'imwe iba hariya muri kara karere, nta izina ikora amasasu iba muri kara karere. Uwo muturage avukiye aho ngaho niyo yakuriye, nta handi yigeze agera. Rero kugira ngo usobanure ukuntu imbunda yamugezeho ni ibintu biri très compliqué. Ikibazo bwana Serge kiri aho ngaho, ikibazo kiri cy'umutekano, umutekano ukomeye kubera intwaro zahageze, n'izo imitwe yose igihumbi cyangwa se ijana na irenga iyo mitwe bose, kandi hakaba harimo abenshi cyangwa se bakeya bafite bari arme, kandi bakaba bafite na za munitions zishobora guteza insécurité muri kara karere. Rero ni ugukurikira tukamenya exactement icyo CPC ishaka, kandi icyo CPC stands for, niriya ntuza 64 icyo bishaka kuvuga. Ariko insécurité yo irahari muri kara karere, bamaze kubigaragaza yuko insécurité ihari, ariko revendication nyayo claire ababiri inyuma nibyo bashaka ntago twabimenya neza, kubera impamvu wavuze yuko ari umutwe mushyashya. Ubwo mu minsi iri kuza tuzaba turi kubimenya neza. Urakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Jacques, ubisobanuye neza aho ngaho uvuga uti revendication tuzayimenya, tuzanareba ikihishe inyuma. Ariko timing y'iki gitero cyangwa nko kuvuga uti Kongo irimo irinjira muri periode y'amatora, hari umwuka utari mwiza uri n'i Kinshasa muri opozisiyo cyangwa ku butegetsi, ariko nta nubwo ari bishya mu mateka ya Kongo. Wenda nagira ngo numve icyo bivugaho, ntabwo ari bishya kuko niko Kongo yamye imeze muri iyi myaka 30, nta stability bifite. Buri gihe haba hari ikintu kimeze nk'aho gitutumba kigaragaza ko umwuka atari mwiza. Ariko tugarutse kuri Kivu ubwayo, ifite umwihariko wa mugani ko arabivuze, hari lideri cyangwa umunyapolitike Vitali Kamere ukomoka muri kariya karere, maze iminsi mbona bavuga bati akwiye kurekurwa, akwiye kurekurwa. Abantu bigaragambya cyangwa bakora manifestation i Kinshasa no muri Kivu basaba yuko yarekurwa. Iyo mpamvu nayo yifungwa rye abenshi barayikemanga. Ugarutse rero kuvuga uti amatora aregereje, ni na hahandi tuba tubona imitwe ikorana n'ibihugu bya matibihugu nayo iteza akavuyo, hari ituruka mu Rwanda ikoreshwa na Kabarebe, ibyo turabizi. Uyu CPC 34 ntabwo tuzi sponsor wabo, ariko ntabwo twatinya kubivuga ko hari indi mitwe iri hariya nayo. Ubu bagiye kwaktiva muri kino gihe cy'uko amatora agiye kuba, bagiye kwaktiva igakora ibikorwa by'ubwicanyi ikadestabiliza akarere. Noneho Kagame akavuga ati ikibazo cya Kongo cyari cyo gukemurwa, baduhaye uruhushya twagikemura cyangwa twajya tukakikemurira. Aho hantu harakomeye cyane. Impamvu timing y'amatora buri gihe tubona Kongo bayidestabiliza cyane cyane ku mitwe nk'iyi ngiyi, none ugasanga nka Kagame aravuga ati ikibazo cya Kongo kiraterwa na ba matibihugu, kandi ari we key player ba matibihugu bakoresha. Niba wagira icyo uvuga aho ngaho.
Ubundi Serge, intambara zose zo muri Kongo uzirebye zitangira muri este, kandi nk'uko umaze kubivuga kubisobanura, agenda timing na karakteri ya ile attaque birerekana yuko hari ikintu kameme kihishe inyuma cyatuma umwaka wa 2022 uzana ibindi bintu bishashe cyangwa se histoire kongera kireteka ntabwo karakarere kuva president Paul Kagame yaba president nuko nabivuze kandi mpora mbivuga ntabwo kongeye kugira amahoro n'amahoro kari gafite mbere impamvu zirazwi narazisobanuye kuko nta kundi kuntu Paul Kagame yashoboraga kuguma ku butegetsi atagiye muri Congo ngo akore ibyo ari gukora nanone ukibaza uti se ko gouvernement central yo muri Congo idashyigikira izira za rebellion cyangwa se za attaque ziba muri karakarere ukibaza uti se ngo ninde uzisupporta cyangwa se umusponsor wazo kandi binyura hehe bibageraho gute ibyo ni ibibazo rero dushobora kwibaza cyane kandi tukaba tuzi yuko role y'u Rwanda muri iriya kawo yo muri est ya Congo u Rwanda rubufitemo uruhare rukomeye cyane bikaba rero ari ikibazo nk'uko ubibajije ari ikibazo umuntu ashobora kwibaza ese u Rwanda ruracyafite memise kuri zira za rebellion ziri kubera muri kara karere ese hari indi gahunda zifite nanone yo kugira ngo zigaruke ziprofite nanone zije muri kara karere ko wibuke ko ntabwo hashize amezi abiri bavuga ko abanyarwanda bateye nanone muri Congo ndumva barabyumvishe
abiri ni menshi ubwo ni des semaines cya 3 semaines amezi abiri c'est beaucoup ni nk'ibyumweru bitatu bishize bambuka muri Kibumba bakoze n'ibikorwa bya piage ni hariya muri North Kivu muri Kibumba
oui donc ariko bwana se iyo bari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo biba byaratangiye kera nka deux mois avant nk'uko wabonye bariya nabo baje batakaza police baravanaho amabendera donc ça fait quand même un bout de temps buriya bari kwanaliza nuza aho bagomba kunyura donc nabyo urabona ko byose biri kuza mu gihe kimwe urukumva u Rwanda Congo iri kururega presence yayo na desordre ziri gutera muri noza muri North Kivu hanyuma ukaza ukabona nanone yuko muri Sud Kivu habaye kimwe gitero ukibaza ngo nta bishobora kuba bifite aho bihuriye njyewe navuga ko bifite aho bihuriye nubwo hatari lien direct ariko ni ukubera yuko ibyo bintu byose byabaye cyangwa bikomeza kuba muri kara karere nuko byatewe na presence ya arme rwandaise muri est ya Congo ikaba rero ari ikibazo ku banyekongo kandi njyewe nkumva yuko ariho soutien yari yose ituruka donc icyashara Kagame afite cyangwa se mission ye afite muri zimwe za mission afite ishobora kuba afite mission imwe yo kugira ngo ajye atera akadurubaye muri Congo kubera ko nta munsi n'umwe twatumva yuko u Rwanda rwageze muri Congo ko rwakemuye ibibazo biri muri Congo kuva muri 1994 ahubwo igihe cyose u Rwanda rwagiye muri Congo ibibazo byagiye byongeraho kandi niyo mitwe yitwaza intwaro ikongera igakomeza kandi igakomeza rukuba ko presence y'u Rwanda muri Congo iri nocife ntabwo ari presence imwe iri kugira ngo izane amahoro ahubwo ni presence iri kugira ngo izane toujours chaos na désordre ariko ukareba impamvu iyo kawo iprofita ku Rwanda cyangwa se ninde uprofita muri iyo kawo ugasanga ari u Rwanda donc ntabwo dushobora kwesikuya yuko u Rwanda rufite uruhare muri bira biri kubera muri Kivu d'une manière directe ou indirecte murakoze bwana sefe
urakoze cyane comrade Balak kandi bisobanuye neza no kwibutsa nyine biriya baherutse gukora byo kwinjira ku butaka bwa Congo muri Kivu uzi neza yuko abadepute provinciale bamye basaba yuko hakwiye gufatwa mezire zikomeye zo kongerera imbaraga FARDC abadepute societe civile muri Kivu basabye ko aba investigation yugaragaza motivation abanyapolitiki Martin Fayulu na bagenzi be bongeye kuvuga yuko kugira ngo amahoro aboneke hariya ari uko bagomba gukora aragere n'u Rwanda urumva yuko tension y'intambara hagati ya Congo n'u Rwanda buri gihe azirongazi wa mugani uko abivuze Kagame ari hariya buri gihe umukongo maranza yabona ibibera muri Congo aboneye ko bifitanye akaboko no mu Rwanda aho nagira ngo nibe niba tuhumvikana neza mbere yuko najya kwa comrade Rusagara nawe niba aricyo yavuga ku ingingo mu magambo ahinnye
nibyo bwana Serge ntabwo ari ikintu twavuga yuko umuturage wo muri Congo uyu munsi atakumva cyangwa se atazi azi neza yuko kuva Paul Kagame yaba perezida mu Rwanda nama Congo ntiyongeye kugira amahoro donc kandi nkuko mbivuze igihe cyose u Rwanda rugiye muri Congo ntabwo Congo igira amahoro ahubwo ibintu bigenda byongera bibaho bikurushaho rero kubera ko mu minsi ishize mu mezi ashize ibintu byari byarikarnye ariko kubera ko hari abantu bamenyereye intambara baba bashaka intambara buri kanya nuko urumva batangiye kugaruza ibintu by'intambara ariko nabyo tushize Kagame de côté muri Congo naho nkuko maze kubivuga opposition yayo ntabwo yishimye uburyo guverinoma iriho ubu ngubu iri gutegeka cyangwa se iri gukemura ibibazo byabo ku buryo ubu tuba tuyibaza ukuntu bizagenda
kubera ko komerede unyemerere wenda nukunganirana nukunganira ukeka ko iyi manda ya mbere ya Felix yabashije kubona solution kuko reka tunagaruke gato kuri etat de siege banashinja yuko abitwa regenero cyangwa abasirikare bakuru b'abajenerali aribo bayogoza ituri aribo batanga cyangwa bagurisha cyangwa basponsoriza abitwa inyeshyamba ni ikibazo gikomeye cyane niba FARDC abitwa regenero cyangwa abajenerali aribo bashyirwa mu majwi ko bagira uruhare mu gusponsoriza no gutanga intwaro no kugurisha cyangwa kuzitanga nkana wambwira ko Felix afite solution y'igihe kirekire
ni ikibazo gikomeye kuko ni ikibazo kiri muri MERS no ku bubanyi bw'abaturage kandi kikaba kiri no muri gouvernance sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda ariko muri abo bategetsi bakuru surtout b'abasirikare harimo ikibazo cya corruption gikomeye cyane kubera ko abenshi bareba inda zabo kandi ntabwo ari abantu wavuga uti ngo nongo urabizeye nabivuze kare nuko iyo umuntu ashatse kumenya izo ntwaro ziri guturuka agira ibibazo kandi niyo ushatse kuinvestiga muri iyo sense abo bategetsi uvuze bakuru nibo ba mbere baguhagarika hari muvi ya je pense ni Thierry ntuza yitwa n'umujournaliste witwa Thierry w'umubirigi hari documentaire filme amaze gusohora yasabye yuko iyo documentaire ajya kuyereka abakongore ariko bamwangiye za visa bamwangiye yuko ajya muri Congo kugira ngo abakongore babone iyo movie iyo documentaire amaze kurealize yes rero sinumva rero logique irimo kubera yuko iyo umuntu ushatse amahoro kugira ngo ngeraho ibyo uvuze kuri araba general sinumva ukuntu umuntu yaba yakoze ikintu kugira ngo abaturage bamenye ukuri kandi avugira igihugu hanyuma abategetsi b'igihugu bakamwangira kujyayo nge ndumva yuko n'abategetsi b'igihugu nabo ubwabo bari complice y'ibiri kuba ibibi byose biri kuba muri karakarere kandi nabo ubwabo bakaba bishyigikiye in statement imwe ikomeye ariko ndayivuga kubera ko ntabwo nta sinye zigaragara yuko abategetsi bifuza yuko amahoro agaruka muri karakarere kandi vuba ibyo tuvanyeho Kagame muri iyo ntuza kwa muri iyo gahunda ukibaza se Felix ubu ngubu ni iki vraiment ari gukora kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere même si hari des efforts yerekana ariko biragaragara yuko muri les forces armées biragaragara ko muri politique harimo abantu benshi bafite inda nini kandi bari pre yo gukora ibintu bidashobora kuzana umutekano muri karakarere nkaba numva yuko hari bimwe na bimwe bisutumuza intwaro bishobora kuba zituruka mu basirikare bo mu gihugu cya Congo murakoze bwana Serge
urakome cyane kubisobanura umpaye nari mfite utundi ariko reka mbaze mugenzi wanjye Rusagara Maître Rusagara iki ni ikibazo kirebana n'umutekano mu karere nubwo turimo kuvuga muri Congo ariko kigira ingaruka no ku gihugu cy'u Rwanda kandi tuzi neza ko mu byo twe twemera turavuga ngo tugomba kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi ariko gushotora ibihugu by'abaturanyi bituruka mu Rwanda bitugeraho ingaruka sinzi niba ari wagera nk'i Buruseli ukajya nk'imatonga abakongomani barakara avuga ati Rwanda oyo Rwanda ukabona bashaka no kugushyira mu ipine bakagutwika muri Congo niko tubizi iyo barakaye baratwika icyitwa umunyarwanda cyangwa bakavuga bati usa na we wese bagatwika nagira ngo nkubaze nawe niba ari cyo wenda ushimangira cyangwa washimangira ku byo mugenzi wawe yavuze niba ari gihari mbere ko twajya ku ngingo ya kabiri ubwo nawe mba nzi ko ufite ibitekerezo watwungura kuri ingingo ya mbere tureba ku kibazo cy'umutekano muke hariya muri Kivu ariko tunabireba no muri periode y'amatora agiye kuza kandi tuzi neza ko Kagame nifuza ko stabilite iza muri Congo niyo mpamvu ari kuri gete hariya aho uravuga ati ni njyewe wabafasha kubona ubutunzi bwa Congo cyangwa kubabwira ngo umutekano wa Congo nabasha kugarura niyandi magambo ariko kujya kwiba amabuye y'agaciro ijambo riryanyu Maître Rusagara
urakoze comrade nagira ngo nanone nongere ngiye nshimire comrade Baraka cyane ko arabisobanuye neza gusa icyo mbere umuntu yavuga navuga ko ari ibintu bibabaje ni ibintu bibabaje kubera impamvu ebyiri kuba muri kinyejana aho tugeze uyu munsi amaraso y'ikiremwa muntu akimeneka nko mu bihe bya mbere byashize aho isi igeze mu by'ukuri ntago ikiremwa muntu cyakabaye gipfa nk'uko ibimonyo bipfa ariko ni ku isi imeze baracyapfa ni ibintu bibabaje nanone kubera ko usanga hari ibiremwa muntu bigira uruhare mu kuvutsa ibindi biremwa muntu ubuzima ibyo nanone kandi bigakorwa abo bavutse abantu ubuzima bavuga ko bashaka ubuzima bwiza bavuga ko bashaka ubuzima bwiza bw'imiryango yabo n'ejo hazaza ni ibintu bibabaje kubona abantu batekereza ko bashobora kubona ubuzima bwiza cyangwa imiryango yabo ishobora kubaho neza kubera ko bavukije abandi ubuzima komurede rero Baraka arabivuze hano gani bivu njia kuhande kwa hinde njiri vijamvuga avuze kuwa Kagame azamuraka karere kahuye n'ibibazo ibyo nibangarizwe na bose nawe warubivuze natwe byatugizeho ingaruka yaho abaturanyi bacu nyine batwanga nkabo bakongomani warubuze nabo tutabana nabo kubera ko Kagame yaje akabarimbagura no kwizana n'uyu munsi akibarimbagura hari article ya Dr. Himbara nasomye avuga ko Kagame agenda beshya ko yamenoje amashuri yize muri za kaminuza zo mu Bwongereza ariko akavuga ati nta mpamvu yuko Kagame akaba yabeshya ahubwo akaba yanyomoza ibyo binyoma bye akwikuba inyomoza ahubwo akavuga seve ukuri aho avuga ko agaragara ko ari umuntu wabaye muri ibi bintu byo kwica abantu imyaka ikaba imaze kuba 42 akagaragaza nyine igihe yahereye arwa yica abantu Uganda mu Rwanda Congo Central Africa agakomeza n'uyu munsi akaba ari Mozambique arimo yica abantu akagaragaza ko afite 7 ndende mu bintu byo kumena amaraso y'ikiremwa muntu icyo nshaka kuvuga rero ni iki nuko ari twebwe abanyarwanda tugomba kumenya neza cyangwa se twaranamenye abakongomani bagomba kumenya neza ko muri iyo myaka 42 Kagame amaze akora ibikorwa by'ubwicanyi n'imyaka twagushijemo nitwagushijemo ishyano twese nk'ikiremwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari ni ibintu bitangaje Hitler nta muntu ndabona ku isi w'umwicanyi waramye nka Kagame nta n'umuntu ndabona navuga ko kwica bigerageje kumuhira nk'uyu nguyu Hitler yabayeho ariko ntabwo yatinze ariko ni igitangaza kuba umuntu yaba amaze imyaka igera kuri 40 nta kindi kimuraje shinga usibye kumena amaraso no kugeza n'uyu munsi rero comrade urabizi niyo mpamvu turi ku rugamba niyo mpamvu duhamagarira n'abandi kugira ngo batugane muri rugamba no kugira ngo duhagarike imivu y'amaraso Kagame yamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi iyo myaka bakaba za 40 yica abantu kandi uyu munsi akaba ubona nta gitekerezo afite cyo guhagarika kwica abantu ahubwo agikomeje kumena ayo maraso ndumva rero aricyo navuga kuri ibyo ngibyo urakoze
urakoze cyane comrade Maitre Ignace Rusagara na rwa rugero utanze nyine sinzi niba wenda Kagame ari umuhanga mu gufuringa nyine abanyamahanga kiriya kintu ubona cya iriya CV yavuga ko yize muri Open University mu Bwongereza cyane nabyumviye kuri televiziyo ya VOA mu mwaka wa 2004 Kagame yaje hano muri Washington arangije akora ajya muri studio ya VOA ijwi rya Amerika muri introduction bamukoreye bavuze ko afite bachelor degree yakuye mu Bwongereza uvuga ariko se umugabo yize ryari yinjiye mu Rwanda tumureba akazi yakoze mu munsi aracyakarivu yize ryari byagenze bite usibye ko se wenyine wajya kurandinga investigation twasanga n'abandi benshi bafite diplome wenda baba baragiye kugura ugihugu runaka ariko sicyo cyatuzinduye so ngeze neza kugakomoza kuko abanyarwanda nabyo bajya babitekerezaho abazungu bajye bareba iyo bamwakira banamubaza atari ku wundi wize ryari subject wakurikiye ari iyihe ni ikintu rero wari ugikomoje numva nakivuga ko ndabyuka mwaka 2004 muri studio ya VOA ijwi rya Amerika hano Washington babeshya ngo afite bachelor degree yakuye mu Bwongereza Comrade de Jacques Baraka nagira ngo ingingo tuyisoze ariko mu kuyisoza no kukurarika gusa ko hari byinshi twazagarukaho mu bindi bigano mu misiri imbere hari nk'abanyandikiye bati utekereza iki yo Kagame ari kumwe na Tshisekedi kuri scene internationale mu gihe akarere barimo kukadestabiliza Comrade de Baraka niba ari cyo wabivugaho dusoza kuko ntago nabiteguye ariko ibyo ni ibintu mbamo n'abantu banyarikira hano kuri telefone utekereza iki Kagame na Tshisekedi gusa international mu gihe akarere barimo kukadestabiliza niba ari cyo babivugaho kajya ku yindi ngingo ya kabiri
murakoze bwana Serge kuba Félix Tshisekedi na Paul Kagame bahura iyo bageze mu mahanga bakaganira ibyo byo nta kintu cyitangaza kirimo icya mbere nuko ni ibihugu bifite frontiere imwe icya kabiri kuri izo frontiere hari ibibazo kandi nibo abalideri muri ako karere bagomba kuresolva ibyo bibazo donc umuntu utumvikana n'undi cyangwa se bafitanye ibibazo ntabwo bibabuza guhura surtout iyo babonye okazi yo guhura kugira ngo baganire ibibazo bafitanye ariko uje ushizeho
cyake nyemerera mu rugwe gato nyemerera gato uravuze ngo baganire ibibazo bafitanye oyishuwa ko badiskite ibibazo bafitanye cyangwa n'ukureba uburyo bakomeza agenda y'abamatsi bihugu
niho nari ngeze donc
okay.
Hari possibilité yuko bagera ahantu bakahura bakaganira ku bibazo bafitanye ikindi cya kabiri nuko bashobora kugera ahantu nanone iyo occasion ikapermeta y'ibyo bahujeho kugira ngo bongere bumve niba bagifite ibitekerezo bimwe iyo gahunda yabo igomba gukomeza nkuko babyifuza ariko njyewe mbona icya kabiri aricyo navugaho kubera ko nubwo hari ibibazo hagati ya Congo n'u Rwanda biragaragara yuko nta kibazo gihari hagati ya Félix Tshisekedi na Kagame kandi yuko entre bo ko ari babiri bafite umubano mwiza cyane wibuke ko voyage ya mbere inyakero yakoze ndumva yagiye mu Rwanda yari symbole y'ubushuti ngo ubushuti ntabwo nzi nimwe bwari buri au niveau national cyangwa bwari buri au niveau personnel en tout cas Félix Tshisekedi na Kagame en tant que personne nta bibazo bafite ahubwo mbona bafite gahunda imwe cyangwa bafite les intérêts bagomba kudefenda zidanye mu nzira imwe akaba ariko mbibona bwana Serge guhura ko nta kibazo bahura ariko impamvu bahuye zigomba kuba ari nyinshi n'ibiganiro baba bagize bishobora kuba ari ibiganiro bijyanye n'umutekano mu karere cyangwa se na business zabo bari gukora muri kara karere murakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade Barack tuzabigarukaho na uko nyine yari abantu baba byandika uyaragira ati Serge ati mwakoze gutumira Baraka nibyo twari dukumbuye analyse ze nibyo ndiza ko zajya za cyane undi ati kuri scene internationale nta kindi baba bavuga usibye inyungu nyine zaba amasibi yo gukora bivugaga nabonye ku Rwanda ngo rugiye guca ngo imyuka ihumanya ikirere reba u Rwanda ukuntu rwishyira imbere nk'akaguru nyine ka ubwo mwabyumvise ruti tugiye gukumira imyuka ihumanya ikirere kuruta mbere n'abanyamerika n'abafaransa ese ubundi u Rwanda rufite izihe nganda zihumanya ikirere ariko mwabonye ko ngo bafashe gahunda yo kurwanya nyine iyo myuka ihumanya ikirere muri uru Rwanda ubundi imyuka ihumanya ikirere ni iyihe ni iyihe koko nta nganda zihumanya ikirere ni ziriya moto bavuga ngo ziri mu Rwanda ni ziriya modoka zitarenze na miliyoni 20 hano hari imijyi ifite imodoka zirenze miliyoni 100 ku munsi bazigenda mu muhanda ari u Rwanda rukafata decision iruta y'ibihugu byateye imbere yihuta kuri scene internationale ibyo barimo rero Kagame akaba champion wabyo nyine kuvuga yuko umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ruzaba rubishyize mu bikorwa ngo bazaba ngo bageze ku kigero cya 38% muri 2030 bitarenze muri 2030 u Rwanda ruzaba rwagabanyije umwuka wangiriza ikirere ku kigero cya 38%. Tekereza nawe ubaze Amerika irabigeze he ubufaransa buzabugeze abongereza bazari he abagande cyangwa Nigeria South Africa bazari he bashaka kuza batageze no kuri 5 kujana cyangwa 10 kujana bitewe n'izo nganda zabo ziba zi producing material bakeneye ariko urwanda rwafite ikintu na kimwe rwo rukavuga ati turi champion y'ibi bintu mutubwiye ibi munsi tuba turi kuri 40 kujana kuzamura kugira ngo Kagame akomeze avugwe mu bitangazamakuru akomeze abwe twa invitation anyarukire rya no hino iki kintu cya Nepad ahagarariye ndibaza mandati zarangira ryari ubu nirangira bazamushakira ikindi kintu kugira ngo ajye kuri scene international yavuye ku mwanya wa African Union ubwo n'ikizege duriho ariko Kagame ajya hariya nyine bite nuko ahagarariye ikintu cya Nepad ubwo nacyo manda nirangira ntibazabura uwo museseka azahishyura azatanga franga lobby kugira ngo babone ikindi kintu bamushyiramo ahore kuri scene international nyine kuko twavugaga yahuye na Felix babaganiriye nagira ngo tukira ngaha hari mu kiganiro nagize ejo n'uramuvandimwe wanjye wacu mu Rwanda udutegurira kiriya kiganiro mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu abantu banyandikiyeho kandi numva ari ngombwa abantu dukora politiki cyangwa abantu bakora na politiki ubundi kugira ngo ukore politiki ugomba kuba uzi na politiki ukora urayikorera bande urayikorera he intego yawe ni iyi ariko opposition nyine njya mu Rwanda kenshi uzasanga hari ibintu biyikubitaho ukavuga ngo ntabwo twabimenye ntabwo twabimenye kubera iki hari ibintu bikorwa byinshi ubona ko abantu baba batakoze na etide yabo y'ibintu bakora y'ibintu bashaka gukora ikinyenzi rero ku muntu wambwiye ambwiye ati ushimangira ikintu nta muvandimwe yavuze ko FPR gahunda yayo kwica biza kwikubitira abantu batarabyumva bumva ko bashaka kurwanya Kagame kurwanya Kagame sinzi n'ijambo ryiza cyangwa bashaka impinduka mu Rwanda bagomba kubizirikana nk'uko abakristo bazirikana ko bibiliya ariho bajya gusoma ijambo ry'Imana niba uzi kuri muri opposition niba uzi ko urimo gushaka impinduramatwara mu Rwanda kimenya ko FPR yica FPR nta kindi ishinzwe ni ukwica ibyo bintu mubizirikane ku bantu bavuga ngo hari abantu baburirwa irengero mu Rwanda hari abantu babataza aho bagiye hari abantu bibaza niba baba bafunze iki ntabwo ari ikibazo kireba FPR FPR mashine yayo ni ukwica nk'uko mufite bibiliya mujya mukuramo ijambo ry'Imana mumenye ko FPR nta rundi rukuri ufite abanyarwanda usibye kumena amaraso
kurandura cyangwa se kwica ibitekerezo udashaka reka ntange urugero gatoya nihuse ku buryo leta iri kurandura ibindi bitekerezo muri iki gihe hari inkundura yo gufata abantu bose bagerageza gucalenjinga cyangwa se kunyomoza cyangwa se kuvuguruza ibitekerezo FPR itanga ibarandura iterero irabica abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo abo itabashije kwica ikabafunga abo itabashije gufunga ntibashe no kubica bakagira amahirwe barahunga bakajya hanze y'igihugu abo ngabo rero ni abantu bafite ibyo bitekerezo byo leta idashaka byaba byiza byaba bimeze bite ntabwo mu Rwanda wemerewe kuvuga ibintu leta yo idashaka kwigisha murabona hari abangaba baidamanje hari ba Karasira hari ba Profesa Christopher uriya uhoze gisha muri kaminuza hari abangaba ba Mubavu TV hari ba Toneste hari ba Ingabire ibitekerezo n'abagenzi babo muri rusange abantu bose rero ni abantu n'ubundi bagomba kwicwa batakwicwa bagafungwa batakwicwa bagahunga ibingibi nicyo bigambiriye ni muri ya gahunda ya propaganda rero leta iri kwigishiriza ibitekerezo byayo yigishije inyuma byayo wowe ukaza wabwiza ukuri nta kindi bagomba gukora bagomba kwica bagomba gukora ibishoboka byose by'ibitekerezo bakabirandura
baditahuka icyo ni ikiganiro mwazumva kiri kuri YouTube cyangwa kiri kuri Block Talk Radio nta byinshi ndibivuga ngaha usibye gushimangira nyine abantu bavuga bati abantu baraburirwa irengero abantu ntabwo tuzi berekeje tujya kuri libe tubaza polisi ati ntabwo tuzi abantu banyu bagiye nta kindi mu Rwanda kuko niba ufite umuvandimwe waburiwe irengero uwo muvandimwe ataragusezeye uwo muvandimwe uzi ko atagiye mu mahanga uwo muvandimwe mutarimo gukomunika uri mu gihugu umuntu akajyana mu gitondo ntatahe urajya ngo bigende bite Maître Ignace Rusagara nagira ngo wende ukore commentaire ngangufiya nta byinshi navuga kuri ingingo n'abantu batwanishira ngo abantu babo barasohotse mu rugo ntibagarutse bagiye mu gitondo nk'abajya gushabika bajya gushaka icyo bakora ntibagaruka uwo muntu wamubwira iki iyo wandikira dita ukayibaza uti nyamuneka dukeneye ubuvugizi wabivugaho iki Maître Rusagara
komerede urakoze mu kanya aho narimaze kumva navuga ibintu bijyanye n'imyuka ihumanya ikirere imihigo u Rwanda rurimo ruhiga none se ubundi nyine hariya nyine ibibazo kuki sinzi ngenda atekereza iyo myuka inahari wenda none se ni buriya ni hari ibyogajuru mu Rwanda ntibakoze ibintu by'ibyogajuru ndatekereza ni za made in Rwanda rero urumva banumva bishobora kuba ari ibyo ngibyo kuko twirwa tubiyumva ahangaha bishobora kuba ari ibyo ngibyo noneho comrade wari uvuze ku kintu cy'abantu bapfa mu Rwanda ndakubwiza ukuri turabivuga kenshi ahangaha ariko abantu babyumve babyemere cyangwa babihakane Kagame ni umwicanyi umwicanyi ariko ruharwa umuntu adashobora no kuvuga ngo yicana ku kigero byagenze gute kubera yongwe Kagame ya destroyinze igihugu hahandi ubageze ahantu yumva ko yifuza ko yazasiga umurage w'ubwicanyi kuri ukuntu yicana Kagame so amaze kugera ahantu areyariza ko isaha n'isaha nawe urupfu nawe rwamutwara hari impamvu nyinshi zo kuba yakeka ko nawe urupfu rwamutwara ngira ngo ubushize yaravuze avuga ko nagira amagara meza azongera kwiyamamaza ntago byari pari hazari kuvuga ibintu nka biriya gusa nuko yiyumva mu buzima bwe ariko nuko amaze kumva ko ashobora kugenda noneho kandi akaba ari umuntu ugifite inyota yo kwica abantu n'igihe azaba atakiriho yarapfuye akumva ko yashaka kwica abantu ubutegetsi bwe mureba ni ibintu byamaze kumuyobera ubona ko atagihari ubona ko isaha n'isaha mu Rwanda ibintu bishobora kuzahinduka ibintu bikaba abantu bakaganira bakava mu bwicanyi bari barimo noneho agasigara avugwa nka Hitileri abo yakoresheje ubwicanyi bakajya hariya ku mugaragaro bagatestifayinga bakavuga ukuntu byagiye bigenda abantu bose bagashyirira ku mugaragaro noneho agasigara ari ruvumwa arabizi ko ari ruvumwa arabizi ko yishe abantu ariko ntabwo ashaka ko izina rye arashaka gukomeza gufata abantu ku munwa kugira ngo batavuga ibye we kubwe no mu gihe kigiye azaba yarapfuye abayumva abantu badakwiye kuzavuga amabi yakoze rero najya mbabwiza ukuri imyaka 42
namukemye ijambo wabonye article Sumbirigi bamwanditseho ari hariya mu Ruhengeri i Musanze ku cyicaro cy'icyicaro cya polisi cyangwa kuri Police Academy ubwo yagiye gusobanurira nyine urubyiruko muri bya by'ingano birimo kuba ariko bino bitandukanye n'ibyo natwe twavuga ku mashuri ababwira ukuntu Kagame ngo yabonye imirambo myinshi cyane aje mu Rwanda mu ntambara ya FPR inkotanyi muri 90 ngo yasanze ngo inkotanyi zapfuye nyinshi cyane ngo abone imirambo myinshi ariko mwibaza nti Sumbirigi arashaka kuvuga icyanga so Kagame yabonye imirambo myinshi agarutse avuye hano muri Amerika aba aribwo noneho yumva yuko urugamba wenda rufite control nabonye titre sinigeze nsomira nkuru kuko nzi ko ari propaganda abazi Kagame aza babaye mu nkotanyi ku ikubitiro kurya munsi kagame ntanubwo bamubonaga ari kuvuga ngo sumire jyabeshya ngo aho kirakigana bari abanyeshuri cyangwa rwarubyiruko pardon arubwira ngo imirambo ngo his excellence yabonye ngo yabonye imirambo myinshi y'inkotanyi kereka ari barakizeho umwuka akabazura
nanjye ni kimwe nawe ntabwo nize nsoma biriya bintu bya kabarebe yigeze ko ntawe nyahonda gusoma ibintu bya kabarebe kuko hari igihe wakwibaza niba uri musoma ibintu byo mu generali cyangwa niba sinzi ukuntu namwita ariko hari ikiba kibitera kabarebe rimwe na rimwe buriya akenshi ntekereza ko batameranye neza na Kagame cyangwa se ntago abamwumva neza noneho agahora ikintu nka kiriya akajya kukivuga kugira ngo arebe ko wenda abegereye Kagame kuko aba ari wegejweyo ntago akimwegereye abamwegereye wenda bashobora kuvuga ati noneho James yavuze n'ibi niba ati yafanda ati James yakuvuze neza mba mbona ari nko kugira ngo akurura atansiyo ya Kagame kugira ngo yongere anamwibuke ko nawe abaho naho ubundi ntago aba akimwibuka naho kuri Kagame ibyo akubwira se nyine Serije wowe kunze kuganira n'abantu babaye muri iriya ntambara bari iruhande rwa Kagame bazahura kuko Kagame yabaga ari mu myobo arya za biswi iyo yabaga atari aho ngaho yabaga ari i Bugande yagiye amakuru y'urugamba barayamuhaga hariya ejo bundi wumvise avuga ngo yararigenze ukiyoza iryo yagenze iryo ari ryo urugendo rwonyine yagenze nubwo kuva muri Amerika aza agaruka aza mu Rwanda aza mu ntambara so rero twavuga ku bintu bijyanye n'ubwicanyi ntago Kagame ajya agira ikibazo cyo kubona abantu bapfuye cyo kubona imirambo ahubwo ikibazo agira ni icyo kutabona imirambo ikibazo agira ni icyo kutabona amaraso yamenetse ikibazo agira ni icyo kutumva inkuru zo kumva ngo kanaka turamwishe turamurangije kanaka twamugejeje gutyo twamugejeje
ngo General Kabarebe yagarutse ku byabaye Major General Kagame abonye inkomere 200 za RPA n'imva z'abarenga 100 iyo ni titre y'inkuru ugiye muri content wihita ubona ko nabyo ni bullshit
so urumva rero nuwo Kagame amaze kwica abanyarwanda benshi n'imiryango myinshi amaze kwicira abanyamahanga nabo nuko ndetse nuwo ndakubwiza kuri comrades nuwo Kagame atarishira nuwo atarageraho ni vuba azagerwaho kuko nikinywa amaraso nyine kiri aho ngaho nta kinywa wakoraho niko kazi ke nuko nuwo ngo
urakoze cyane karagaciyemo kariya kuko ubundi se harya imva zibahe ku rugamba muri 90 barahambaga bafite irimbi ku buryo Kagame yaje agasura irimbi akabona imva anyway 90 urumva ko ni propaganda irimo kuvuga hariya ese abantu babonaga n'umwanya wo kujya gushyingura inyeshyamba rya zirashyingura mu mva ku buryo bakora simetiyeri imva ya mbere imva ya kabiri imva ya gatatu urumva ni propaganda nyine hariya bakora reka rero tujye kuri inkuru yindi irebana n'ibiri mu mugabanyu w'abavoka hari inkuru ngira ngo tuganire birebana n'ibirebana n'impinduka zigiye kuba mu rugaga rw'abavoka urugaga rw'abavoka warubayemo urugaga rw'abavoka ibiberamo urabikurikira ariko hari na pozisiyo y'uburanyarwanda n'ubutumwa ufitiye abavoka mu Rwanda ngira ngo mutwinjirizemo ikibazo giteye gitemagingwa ya hagiye kuba iki mu rugaga rw'avoka Maitre Ignace Rusagara
urakoze nanone comrade Serge mu rugaga rw'abavoka harimo ibibazo nta kuvuga ko ari ibibazo byatangiye uyu munsi ibibazo nta kubwira ko ari ibibazo bidafite umuzi ni ibibazo bihari bizwi neza bimaze igihe kandi n'ababiteza nabo bakaba bazwi neza. Ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize ubuyobozi bw'urugaga rw'abavoka mu Rwanda bwatanze itangazo ritumira abagize urugaga rw'abavoka kwitabira inama izaba kuwa 12 z'uku kwezi. Ubiri ku murongo w'ibyigwa rero akaba ari ugutora umukuru w'urugaga rw'abavoka n'abandi bayobozi b'urugaga. Ibi rero byaje nyuma yuko bitabo ni RPF Task Force, ni ukuvuga ngo ni Rwanda Bar Association, ni ukuvuga ngo ni urugaga rw'abavoka rwa ni task force ya RPF yo mu rugaga rw'abavoka, imaze gufata icyemezo ko Moise Nkundabarashe, Maître Moise Nkundabarashe aba agirwa umukuru w'urugaga nta yandi mananiza. Ibi rero komuredi bije nyuma y'amezi arenga nka agiye kuba 5 cyangwa arenga 5, natekereza nko mu kwezi kwa 5 ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress ryari rimaze kubona amakuru ikuye neza muri RPF avuga akajagari gatezwa mu rugaga rw'abavoka ndetse banavuga ibi bijyanye n'uyu Maître Nkundabarashe Moise ugomba kuyobora urugaga rw'abavoka kugira ngo akomeze ateze akajagari. Icyo gihe rero urugaga rw'abavoka rukimara nako ihuriro nyarwanda rikimara kubona ubwo butumwa, hariho ubusabe ko urugaga rw'abavoka rugerageza Rwanda National Congress igerageza kureba uko yakangurira abavoka kwamagana izi maguye. Ubwo butumwa rero Rwanda National Congress abanyamuryango ba Rwanda National Congress bari mu Rwanda bariyoruganije kuko batumaho abavoka umuvoka ku wundi bagerageza kumugezaho inyandiko y'ihuriro nyarwanda igaragaza impungenge ihuriro nyarwanda rifite ku bijyanye n'aka kajagari gakomeza gutezwa mu rugaga rw'abavoka, ndetse ihuriro nyarwanda rinasaba abavoka guhaguruka bakamagana aka karengane k'indengakamere barimo bakorerwa. Ubwo butumwa bwaratambutse ngira ngo nko mu kwezi kwa 5 kandi n'abavoka nabo nyuma y'ubwo butumwa bakomeje kujya bakontakta ihuriro nyarwanda mu buryo butandukanye bababwira icyo batekereza. Icyo gihe hari mu kwa 5 rero ntago byari byakemejwe ariko muri RPF ho byari bihari, byari byemejwe nubwo byari bitarajya hanze ngo bitangazwe iki cyifuzo cya RPF gitangazwe binyuze muri task force ya RPF yo muri Rwanda Bar Association. Icyakurikiyeho rero ubwo ngubwo nuko bimaze gutangazwa. Abavoka rero hari ubutumwa batanga ko muri Serge, ubutumwa batanga n'ubutumwa bageneye bagenzi babo. Icya kabiri n'ubutumwa bageneye ubutegetsi bw'agatsiko ka Paul Kagame ndetse bakanagirana n'ubutumwa abanyarwanda. Abavoka rero bo muri bibumbiye muri Rwanda Bar Association barasaba bagenzi babo bemeye kuba ibikoresho by'ubutegetsi bw'agatsiko bagashinga igice cya FPR mu rugaga aricyo cyitwa RBA RPF Task Force kwitandukanya n'iyo migenzereze mibi. Barasaba bagenzi babo kurangwa n'ubunyamwuga bakitandukanya n'ibijyanye na politiki bagakora akazi kabo amategeko abateganyiriza. Babibutsa ko ibi byo kwivanga no kuza gushinga ishyaka RPF mu rugaga rw'abavoka bifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'urugaga, ku bavoka bagenzi babo ndetse no ku butabera muri rusange. Bakabasaba rero ko bakwiye guhagarika ibi bintu vuba na bwangu kugira ngo basigasire umwuga w'ubwavoka uri mu marembera uyu munsi. Agatsiko rero nako abavoka gira bati ntagahora gahanze ati uyu munsi muragaragara nk'abafite imbaraga ariko ejo hari ikibazo igihe muzaba mwakuweho. Bakabasaba ko bakwiye agatsiko gakwiye guhagarara bakarekeraho kwivanga mu mikorere y'urugaga rw'abavoka kugira ngo urugaga rw'abavoka rushobore kuba umufasha nyakuri w'ubutabera mu Rwanda. Abanyarwanda rero naho barabwira abanyarwanda urugaga rw'abavoka abavoka baramenyesha abanyarwanda ko binjiriwe n'imungu kirimbuzi ya FPR igashinga imizi mu rugaga. Baramenyesha abanyarwanda ko iyo mungu yinjiye mu rugaga rw'abavoka ari ikibazo gikomeye cyane mu rwego rw'ubutabera. Baramenyesha abanyarwanda ko badakwiye kubarenganya igihe cyose bahuye n'ibibazo by'akarengane kubera ko atari bo kugeza uyu munsi nta ruhare bafite mu gutanga ubutabera, ahubwo ubutabera bugenwa n'agatsiko uko kabishaka, uko kabyumva n'uko kabitekereje. Tubwira abanyarwanda ko hari icyizere ko ubutabera buzaboneka ariko ko mu bihe bya none nta butabera buhari. Ubwo nibwo butumwa bwari buhari ariko nanone natwe ntitwabura kugira icyo tuvuga kuri ibi ngibi. Icya mbere tuvuga natwe twavuga ni ku bijyanye na Maître Nkundabarashe Moïse. Nenda gushimiye ko muri diko unashyizeho iyo foto. Maître Nkundabarashe Moïse ni umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ni n'umugabo ukiri mutoya, ntago arakura cyane, ndetse ni n'umwavoka usiye no kuba ari mutoya mu myaka, ni n'umwavoka mutoya mu bandi bavoka. Kuko ku rutonde rw'abavoka ni umwavoka uyingayinga bavoka 300. Urugaga rw'abavoka rwabayeho guhera mu mwaka w'1997. Icyo gihe rero guhera muri 1997 uyu nkunda barashingira ngo bishoboke ko ashobora kuba yari akiga na primeri. Dore ko ashobora kuba yari akiga primeri. Ubwo rero mu by'ukuri iyo urebye ukuntu imiterere y'abavoka ukuntu biba bimeze ku bijyanye n'uburambe uburyo urugaga rw'abavoka ruba rugomba kuyoborwamo ruba rugomba kuyoborwa mu buryo ruba rugomba kuyoborwa mu buryo ruyoborwa n'umwavoka mu by'ukuri bariya bari senior ariko nyine nanone uburiro renda kumera nk'uko wenda ubona n'igisirikare cyo kwa Kagame kimeze aho bashobora guhurutura umusirikare hasi wenda utanamerita ibintu ukabona bamukubise igarade runaka bamuhaye n'imirimo runaka ukabona uwari ushoboye wanameritaga ibyo bintu unafite n'uburambe nawe bamushyize hasi nuko nk'uko bakora rero Moise FPR yafashe bugwate urugaga rw'abavoka nk'uko babivuga abavoka babivuga ndetse nk'uko n'izindi nzego zose zagiye zifatwa nk'uko twagiye tubisobanura ibyo rero babifata bagamije kugira ngo babakontrole babifata bagamije kugira ngo babacagaguremo ibice babifata bagamije kugira ngo baruremo amatiku bajye baregana bajye birwa bare banekana bajye birwa bakora ibintu binyuranyije nibyo umwuga wabo ubasaba ko bakora Maître Moïse rero FPR yagennye ko ayobora urugaga rw'abavoka uyu munsi tubivuga ntago birajya ku hanze ngo bivugwe ko Moïse aziyamamaza ariko ni ibintu bizwi guhera mu kwezi kwa gatanu impamvu rero bahisemo Moïse ni iyihe impamvu ya mbere ni uguhemba Moïse n'uguhemba Moïse ko yitwaye neza mu rubanza rwa Callixte Nsabimana atitwaye neza kubera ko yaburaniye Callixte Nsabimana neza ahubwo kubera ko yagerageje gufasha Nsabimana Callixte Sankara kugira ngo bare bashinje Paul Rusesa bagina icyo rero ni igihembo agomba guhabwa kubera iyo myitwarire yagize yo gushobora gukonvenka Nsabimana Callixte no kumushuka kugira ngo aburane nk'umushinjacyaha kugira ngo aburane afashe urwego rw'ubushinjacyaha gushinja Paul Rusesa bagena ni igihembo rero bwahawe cyo kugira ngo ayobore urugaga rw'abavoka mu Rwanda ariko nanone agiye gushyirwa hariya nk'igikoresho cyo gufasha ubutegetsi kujya bashobora kujera urugaga rw'abavoka bikiza umwavoka bashaka bakamwica uwo bashaka umwavoka bashaka kwica bakamwica uwo bashaka gufunga bakamufunga uwo bashaka kugirira nabi mu bundi buryo bwawe bwose bakamugirira nabi ubuyobozi bugashima bamwica ubuyobozi bukavuga ko yari akwiye kwicwa bamufunga ubuyobozi bwavuga ko yari akwiye gufungwa nicyo n'ibyo bintu bibiri bikomeye cyane buriya byatumye bicishwa muri FPR kugira ngo FPR igene ko Nkundabarashi ariwe uba batoniye nanone ibi twakwibutsa ko byahereye mu bihe byo hambere byashize ukuntu urugaga rwagiye ruyoborwa ariko byaje kwigaragaza mu mwaka w'2015 aho uwitwa Maître Nduwamungu Jean Vianney yatsinze abavoka bamutoye ku mugaragaro bamara kumutora aya matora agaseswa uyu Moïse ari mu bakoreshejwe cyane kugira ngo ayo matora aseswe biciye mu rukiko araseswa mu buryo bw'uburiganya noneho Jean Vianney bamubuza kongera kwiyamamaza kugira ngo adatsinda uwo yari yatsinze ariyamamaza ari umukandida wenyine birumvikana ariwe Kavaruganda uriya mureba umaze imyaka 6 y'ubu rugaga rw'abavoka ubwo rero kuva bamushyiraho Kavaruganda urugaga rw'abavoka rwarasa ibintu byarazambye byikubita hasi abavoka hari bamwe babona akazi abandi baraho baricira isazi mu maso ntabwo bashobora gusaba akazi runaka ngo bakabone ntabwo banki runaka ishobora kubaho akazi nabo ngo bayikorere ko utuzi twose tuba dufitwe n'abangaba naya makabine yaba moyeza trust law chambers n'izindi kabine ziba zifite ama connection y'ubutegetsi none cyo bakora ko bakora ibyo ubutegetsi bushaka bagakora ibyo abavoka badashaka none ubutegetsi nabwo ukabahemba biriye so ni ikibazo cyane rero ko muri Serge na yahumbire ko urwego rw'abavoka n'urwego rukomeye cyane mu gutanga ubutabera mu gihugu ariko noneho by'umwihariko n'urwego rukomeye cyane rugira uruhare rukomeye cyane mu bucamanza igihe cyose rero dufite inkiko zitigenga tuzi neza zikoreshwa n'ubutegetsi igihe tuzi neza ko urwego rw'ubushinjacyaha ari urwego rukora iby'ubutegetsi buba bushaka noneho ukagira akaboko n'urwego rw'abavoka rwigenga narwo ruba rukoreshwa na leta aho uyobora urwo rwego aba agomba gushyirwaho byagenwe ibyo bitwereka akaga kari ku butabera bwo mu Rwanda n'icyo rero Serge nashaka wakuye mugoroba yatubwiye abantu ko harimo harategurwa ayo matora yo mu ibanga ariko uzatorwa uwagenwe ni Nkunda Barashe Moïse akaba ataragenwe kubera ko ari bo wari ukwiye kuba agenwa ko twabigaragaje ko ari umwavoka wa kure cyane ugereranyije n'abakabaye baza mbere ndetse twanabigaragaje ko ari umwavoka uhembwa cyane cyane kubera urubanza rwa Rusesabagina yagiyemo agatobanga n'urwa yifashije Nsabimana Kariste no kumufasha gukomeza kugirira nabi abavoka bagenzi be nizo mpamvu rero tukaba tusoza tunihanganisha abavandimwe bacu abavoka bo mu Rwanda ikibazo barimo turakizi kandi ni ibibazo tugerageza gukurikiranira hafi bimwe mu bibazo bituraje ishinga nuko u Rwanda rugira ubutabera nyabutabera koko ubwo rero ntabwo wavuga igihugu ko gifite ubutabera nyabutabera mu gihe urugaga rw'abavoka rugenzwa uko nguko tumaze gusobanura turabihanganisha rero bakomere turihanganisha abanyarwanda bakomere nta mvura idahita turizera ko mu gihe gikwiriye u Rwanda ruzagira inzego zikora neza by'umwihariko urwego rw'ubutabera ndetse n'urugaga rw'abavoka mu by'ukuri rwigenga kandi rukora inshingano zarwo urakoze Comrade
Bakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara ku bisobanuro utanze kuri iyi ngingo irebana nyine n'iy'imikwa rya Nkunda Barashe riteganywa kuzakorwa mu minsi iri imbere hari utubazo nagiye numva wenda nakubaza kuri iyi ngingo ku bantu wenda bakurikiye ubundi wabisaba neza ko Moïse Nkunda Barashe ari umunyamategeko wunganira Kalisa Sankara uko Sankara yaburanye turabizi twese twabyibajijeho igisubizo turakizi turakibona ntabwo ari ngombwa ko tubitindaho ariko nkibaza nti kubera iki FPR yaba ifite ubwoba bw'uko urugaga rw'abavoka bakwigenga ikaba yakora deployment yo gukoresha Moïse Nkunda Barashe ubushize warabitubwiye uti Ministre w'ubutabera zava Dr. Ugirashebuje Emmanuel haci iminsi ibyumweru bibiri niba nibuka abarabaye Emmanuel aza kuba ministre w'ubutabera utubwira ko ikimuzanye ari iki n'iki n'iki turimo turabona speed yo gufunga abantu n'abandi baburi rw'irengero cyangwa tukabona ubukana buri muri Libye bigaragara ko ari amabwiriza ya Ugirashebuje why Moïse ni iki kintu agomba guseriva FPR muri baro y'abavoka mu Rwanda kitakorwaga magingo ajya agenda y'izaba iyihe muri iriya baro y'abavoka mu Rwanda ndibaza gupikinga Moïse nuko agomba kuba afite inyungu agomba gusavinga za FPR ariko nkibaza ni ntabwo zakorwaga magingo ajya ese urugaga rw'abavoka mwari mwarakumiriye FPR kuba yakwivangamo ese kava Rwanda yakora agati magingo ajya twavuga ko gava Uganda we yakoraga mu buryo buciye mu mwuga bubanejeje kuko bari abagenzi bacu bari mu Rwanda bari mu rugaga bandika basabaga intabaza cyangwa bavugaga intabaza babona iri hariye kandi birakwiye ko intabaza yabo yumvikana. Kavaruganda we yakoraga te? Ese imikorere ya Kavaruganda iratandukana n'iya Nkunda Barashe? Ndagira ngo aho ngaho wenda ube ari isobanuro watanga bigufi mbere yuko najya kwa Jacques Baraka tugafata ingingo ya nyuma turi gusoza uyu munsi.
Komurede wari uvuze ku kintu cyo kugira ubwoba bwa FPR ibintu baba bikangakanga hirya hino, none se erega buriya wenda icya mbere ni uko Kagame tugerageza no kumugira munini tukamugira FPR, ariko FPR iyo ntayo ko Kagame yarayimize. Ugira ubwoba rero ntabwo ari FPR, ahubwo ugira ubwoba ni Kagame n'abariya rero ibyo baba bamukorera byose bamukora bagira ngo nyine adasara agata umutwe, nibwo bwoba buhari. Ariko hari ikintu wigeze warumbaje Kavaruganda, ese Kavaruganda hari ibyo yakoraga Moise bimeze bite? Ibuka Donald Trump anayiyamamaza yaravugaga ati let's make America great again. Atsinda amatora amaze ku manda ya mbere maze kuba irangiye, ntabwo yagombaga kuvuga ko ari ukumaking America great again, kuko yari kuba yafeyirinze, ahubwo yaravuze ngo let's keep America great. So
yes.
Rero Kavaruganda nawe yari ahari, yari igikoresho ijana ku ijana cya FPR. Unakubwiye ko bamushyizeho bakuyeho Maitre Nduwamungu Jean Vianney, muri wa mutsinze ku mugaragaro. Amaze kumutsinda aranamuferisita, arangije pauvre Kavaruganda baramuzana batereka aho ngaho, bakuraho Jean Vianney mu ikinamico ryaciye mu matora mu rukiko ku mucamanza nawe witwa kari iwabo akoreye makinamico yari umucamanza wo muri High Court, bakuraho ayo matora, bakuraho ibyifuzo by'abavoka. Kavaruganda araza baraterura bashyiraho ngo banamwe ngo urabizi ugiye kuba kandida Enike Jean Vianney, tumusubizaho abavoka barongera bamutore, amugira kandida Enike bamuha amajwi y'ubusa. Now hagati ya Kavaruganda rero na Moise ntabwo ngiye kuvuga ngo ngo wakora neza cyangwa biragenda gute, ahubwo ni continuité ni ugukomeza nyine gufata urugaga rw'abavoka bunyago, nicyo kigiye gukomeza. Ntabwo ari ukuvuga ko aje gukora ikindi kintu, Moise nyine azakomeza kure nk'uko Kavaruganda yakomeza agakora. Noneho rero hari icyo wavugaga ngo urugaga rw'abavoka barutinyaho iki, niki batakora? Ubwo abavoka ntabwo ari abavoka, ntabwo ari abantu wagereranya n'abandi baturage baba basanzwe, yewe si ntabwo wabagereranya n'abagoronome, ntabwo wabagereranya n'abo baza gitifu na ba meya babo, ntabwo ari byo. Abavoka ni abantu baba intelekitore baba barize kandi ni abantu baba basobanukiwe neza kurusha abandi nongere mbisubiremo ibijyanye n'uburenganzira bwa bene gihugu, ibijyanye n'inshingano leta ibigomba bene gihugu, ibijyanye n'uburyo leta ibigomba kuba ifata bene gihugu. Ni abantu rero FPR itinya cyane ko baramutse bagize kwigumura, baramutse bagize inyandiko bandika, baramutse bagize ibikorwa bakora hariya ko bada ari ibikorwa mu by'ukuri byagorana ko FPR bitangira cyangwa ibikomeye mu nkokora. Aho rero na FPR twaza tuvuga ko ari Kagame n'agatsiko ke n'abicanyi, abayumva isaha n'isaha zaroba umwavoka runaka akamutikura akamwica akagira uwafunga. Noneho rero iyo habayemo ikintu nk'icyo gitera umujinya mu bavoka, bishe metre toy reka ngurugero rwa metre toy yari mu avoka wakundwaga cyane cyane mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda none mbisubiremo cyane metre toy yarakundwaga cyane kano no kagama gashaka maraso ye gashaka ayo maraso ameneka nti aya maraso ntiyamena mu rugaga biraza kugenda bite araza kuba ikibazo o nindi uri bucu by'abo bantu nuko nkuru bagenda bashyiraho umuyobozi mpungu n'icyabamaze uzabaze metre kavaro gando uyu ngucuye
igihe cyose n'uce mu jambo magamba y'inye toyi bamwica ndakeka wari ukiri mu Rwanda no cyangwa
nari nkiri mu Rwanda
statement yakoze ari mu muryango we ko banejejwe na raporo yahawe urabyibuka
ubu ku muryango sinirwa njye yoreka njye ku rugaga akavaro Rwanda ko natwe twabazaga uko toyi bimeze urumvugo rero agatsiko karaza kabati turimo turakora raporo barayitinza bimaze gusa naho bimara igihe abantu bamaze kubyakira uyu kava Rwanda niwe watangaje ko urupfu yapfuye rwari urw'ukuri ko ibyavuye mu iperereza kandi ko banyuzwe ubwo bafite n'ukuntu bategetse n'umuryango sinari bamusubiraho ariko se ubu kava Rwanda yahagarara akemeza ko toyi bamurasiye kuri convention cyangwa bamwiciye i Nyamirambo mu ma safe house bakaza kubeshya ngo nari abamwiciye ibiserije mu Rwanda bizi abavoka batwohereza ubutumwa barabizi bagiye kubaza metre Rukangira ndabizi kwazi neza urupfu toyi yapfuye abazungu wo kava Rwanda ujya kubeshya ngo yaranyuzwe abaza urupfu yapfuye havo kurupfu yabarabaruzi ariko nyine impamvu yo gushyira abayobozi bameze nk'aba ngaba impamvu yo gushyiraho task force ya FPR mu rugaga rw'abavoka ni impamvu yo kugira ngo nk'ibi ngibi bishobore gukunda azi bice metre mutunzi nuko nko bamwishura bavuga ngo kuyiyahuriye muri kasho ibintu nk'ibyo ngibyo so nta kindi rero bashyiraho n'abavoka nk'aba ngaba kugira ngo nihaza aba nk'imfungwa international izi mfungwa ziba zoherejwe ibihugu biba byagiye byohereza banyarukirize iyo bavoka bagende bajye kuzibeshya bavuga ati mukore ibi n'ibi twe leta twavuganye nabo ko bari gukora ibi ngibi nabo ba David Rugaza nyine uzasanga nabo ba Nkunda Barashe Moise bemeye kuba bakwigaragura mu myanda nk'iyi badashobora kumenya ko ibi ikintu cyitwa impinduka buri gihe kiba kigomba kuba cyabaho aho kwibaza uyu munsi meze nte impinduka niba izasiga meze nte baba bagomba rero kurengera abo baribo nibyo ngibyo ko muri nakubwira agaserije mu nzego leta itinya itinya urugaga rw'abavoka ku buryo bukomeye urakoze
urakoze cyane reka ingingo tuyisubikira aha uyisobanuye birambuye nta nicyo nabaza mugenzi wanjye Barake ni iy'umunyamategeko nyine n'ibirimo kubera mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda reka ngo tujye ku ngingo ya nyuma dusorezaho uyu munsi iyi ni ingingo tukura mu binyamakuru hano hanze ni ingingo ishimishije ko nabonye abenshi bagiye banyandikira bambwira bati radita ko mudusesenguriye inkuru mugenzi wanjye rero Axel Kanijabo akaba yayidusomeye nkaba ngira ngo mbere y'uko tuyiganiraho mbaza Barake nawe uko nyine isura ya Kagame mu ruhando mpuzamahanga ihagaze magingo aya nk'uko mugenzi wanjye yavuze ati ayana pardon iyo amabengeza ashize irora inkuru z'igitugu z'ubugome ya Paul Kagame ziri kwandikwa ku bwinshi reka tubanze dutega amatwi iyi nkuru mbere y'uko twayiganiraho munatanga ibitekerezo
twongeye kubasuhuza bakunzi ba radio Itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi Nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nicyo duhora tubifuriza tugarutse rero muri cya gisata cyacu cy'ubwanditsi twise amakarita ya politiki tukaba tugiye kubagezaho inkuru yanditswe n'ikinyamakuru gica kuri murandasi cyitwa vanguardafrica.com akaba ari ikinyamakuru cy'umuryango witwa Vanguard Africa Foundations munguru yabo rero iyo yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 11 mwaka w'2021 iyo nkuru ifite umutwe ugira uti iyo amabengeza ashize irora inkuru z'igitugu cy'ubugome cya Paul Kagame ziri kwandikwa ku bwinshi mu myaka 27 ishize guverinoma y'u Rwanda iyobowe na perezida Paul Kagame yabashije gukomera ku isura yayo y'ubuyobozi bwarokoye igihugu bugikiza jenoside hanyuma bukayobora abaturage mu gutera intambwe y'iterambere mu mahoro na demokarasi ishingiye ku kumvikane nyamara ariko muri iyi myaka mike ishize isi yafunguye amaso ku kundi kuri kubabaje aha ndavuga indi sura impirimbanyi z'abanyarwanda hamwe n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu bamaze igihe kinini bashyira ahagaragara isura y'ubutegetsi kirimbuzi budakangwa no gukora ibishoboka byose ngo bubuze uruvugiro abashaka kubunenga bugakoresha iterabwoba ibihano rusange byibasira abafitanye amasano ifunga ritubahirije amategeko ugushimuta iburirwa arengero hamwe n'ubwicanyi buhagarariwe na leta ibimanyu byiyomora ku nkuta z'ubutegetsi bwubakanywe ubwitonzi byatangiye kugaragara mu mwaka w'2015 ubwo Kagame yashyiragaho iteka ryo guhindura itegeko nshinga kugira ngo akunde arambe ku butegetsi ikipe ya Kagame kugeza icyo gihe yari imenyereye gukorana na ba gahemberwa gutaka ba Washington DC n'abandi bo mu mijyi ikomeye y'i Burayi yari yarabashije kubumba ishusho ya Kagame nk'umuntu ukunzwe n'abaterankunga hamwe n'abashoramari nyamara ihindurwa ry'itegeko nshinga ryabaye nk'irituma abo bashimagizi nabo batangira kwibaza niba batarapfunyikiwe amazi igihe bibwiraga ko Kagame atandukanye n'abandi banyagitugu bamaze igihe bo mu karere icyagaragaye nuko iryo gandagurwa ry'itegeko nshinga ryakozwe na Kagame ritabashije kwerekana byeruye ubugome bw'ubutegetsi bwe cyane cyane bitewe nuko nta bihano yafatiwe ahubwo byamuhaye rugari ibyaje gukurikiraho biba uruhererekane rw'ubwicanyi bumwe bwageze ku ntego hamwe n'igeragezwa ry'ubwicanyi bwibasiye abatavuga rumwe nawe baba mu bihugu by'amahanga habayeho kandi inkuru zavuzwe cyane mu bitangazamakuru z'umubare munini w'abanyapolitiki batawe muri yombi ubwo bageragezaga guharanira kwiyamamariza guhangana n'ubutegetsi ku mwanya w'umukuru w'igihugu ibizwi cyane akaba ari ifungwa ry'abategarugori barimo Victoire Ingabire na Diane Rwigara hamwe n'umuryango we byabaye iteshamutwe ku butegetsi mu ruhando mpuzamahanga ubutegetsi nyamara bwari bwarashimagijwe mu mahanga ku kuba ku isonga mu gushyigikira uburinganire uyu mwaka nabwo ishimutwa rya Paul Rusesabagina hamwe n'ikinamico ry'urubanza rwe byateje ikibazo gikomeye gishobora no kuba kirimbuzi ku cyari gisigaye ku isura y'ubutegetsi bwa Kagame ku Banyarwanda mu ntangiriro ikibazo cya Rusesabagina nticyari gitandukanye n'ibyari byarabaye mbere ku bandi badacana uwaka n'ubutegetsi nyamara kuba ari umwenegihugu w'Uburayi akaba n'umuturage uhoraho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafashije gutuma ikibazo kimenyekana ku isi hose bityo bituma hagaragara isura y'ubutegetsi butagira gitangira iyo bugendereye gucecekesha abatavuga rumwe nabwo mu gihe isura ya Kagame mu ruhando mpuzamahanga yahuye n'uruva gusenya mu bihe bishize abasesenguzi benshi ntibamenye ko n'igihagararo cye imbere mu gihugu kigenda biguru ntege mu kutabasha kwemeza abanyarwanda ko ari we mucunguzi rukumbi wabo ubu noneho yahisemo uburyo bwa nyuma bwo gushyira umurego mu bugome bwo gucecekesha abamunenga ku bw'amahirwe make ku butegetsi ibyo bikorwa kugeza ubu ntibirabyara umusaruro urugero nifatwa n'iyicwa rya kinyamaswa ry'umuhanzi Kizito Mihigo umucikacumu n'umuhanzi w'ikirangirire wigishaga ubwiyunge bushinze imizi mu ivanjiri ibi bikaba byaramushyize mu maso ya rubanda ku rwego rw'umutagatifu kandi ubutwari bwa Mihigo bwo guhamagarira kwibuka inzirakarengane zose atari gusa abatutsi bwabaye mpuruza y'urumuri n'icyitegererezo cy'umurongo w'ubwiyunge abanyarwanda benshi ubu bibonamo dushingiye ku bikorwa by'imyiteguro y'amatora yo mu mwaka w'2024 azahurirana n'isabukuru y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ibaye
ubutegetsi bwa Kagame buhora buhangayikiye isura ye buragenda amasigamana bugana ku kwisenya. Mu gihe mu Rwanda abantu benshi bagenda barushaho kugaragaza ukutishima babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, abashyirijwe hejuru cyane bagenda bakusanywa bagatabwa muri yombi bagacicikeshwa. Ingero za vuba twatanga ni nk'umunyamakuru Theoneste Nsengimana hamwe n'umunyapolitiki wigenga Rashid Hakuzimana. Abategetsi b'u Rwanda barasa kandi nk'abarushaho kugenda bumvira ubusabe bw'abahezanguni barangajwe imbere n'uwitwara rwihishwa nk'umuvugizi w'ubutegetsi bwana Tom Ndahiro, maze bagata muri yombi uwo ari we wese ugerageza kunenga imbwirwaruhame y'ubutegetsi. Muri iyi minsi birasa nk'aho uwo ari we wese ugerageje kugaragaza ibintu mu buryo butandukanye n'imboni y'ubutegetsi aregwa guhembera ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se agashyirwaho icyasha cyo gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Ubwo kandi ni nako ubutegetsi bukusanya inararibonye zabwo mu icengezamatwara ziyobowe na Tito Rutaremara hamwe na Polisi Deni kugira ngo bushyire umurego mu nyigisho zuzuye ukugoreka amateka y'u Rwanda. Ubwo butumwa kandi bukaba buri mu murongo usanzweho wanyuze muri gahunda zizwi nka ingando na Ndi Umunyarwanda. Uburyo noneho bukoreshwa magingo aya bwafashe isura y'umwijima, butangwa mu Kinyarwanda gusa kandi ugasanga ipfundo yabwo ari uko abahutu bose bazunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo butumwa bufata isoko yabwo mu mbwirwaruhame yabaye Rwogera yavuzwe na Kagame mu mwaka w'2013, aho yahamagariraga abahutu bose gusaba imbabazi ku bw'ihungabana ryabaye muri jenoside mu mwaka w'1994. Abashyigikiye iyo myumvire bageze naho bavuga ko abana b'abahutu bavukana icyasha cy'amaraso ya jenoside kandi bakayonka mu mabere y'ababyeyi babo. Ntabwo bigoranye kumva uburyo ubutumwa nk'ubwo ari kirimbuzi buramutse bushinze imizi kandi abahezanguni b'imbere mu gihugu bakabutiza umurindi, cyane ko imbamutima zitangiye kugenda zizamuka mu gihe amatora yo mu mwaka wa 2024 agenda yegereza. Mu myaka 30 ishize Kagame ntiyigeze akomwa mu nkokora mu bikorwa bye bitarimo ubushishozi n'ubwicanyi amagana bwagiye bukorwamo raporo zizwe neza, aho dutanze nk'urugero twavuga raporo zakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku birebana n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Congo. Nyamara kubera kudafatirwa ibyemezo, ubutegetsi bwa Kagame bwarushijeho gukomeza kwijandika muri ibyo bikorwa. Perezida Kagame yagiye ugira kenshi abona amahirwe yo kwirinda kuzagira iherezo nk'iry'abandi banyagitugu harimo nk'uwamubanjirije Perezida Habyarimana hamwe n'abandi nka Kadafi, Mugabe banze gufungura urubuga rwa politiki mu bihugu byabo ritararenga inkombe, ahari wenda bitewe n'indwara y'umwirato ubu yamaze kuba kimomo, aho ubutegetsi butigeze buha agaciro cyangwa ngo butege amatwi uburakari bwagiye bukura bw'abaturage barambiwe ikene wabo, akarengane mu by'ubukungu, itotezwa rihoraho no guhozwaho ijisho n'ubutegetsi bw'igitugu. Biragaragara neza uyu munsi ko Kagame n'ubutegetsi bumuri inyuma bafite amahitamo abiri. Icya mbere, amahitamo arebana n'ibiganiro, gusasa inzobe, ubwiyunge bwa nyabwo, uruhare mu buyobozi, gufungura urubuga rwa politiki hamwe no kubahiriza amahame ya demokarasi. Icya kabiri, amahitamo ajyanye no gukomera ku bwirasi bwishingikirije icengezamatwara ry'abari ku butegetsi, imbaraga mu mibanire n'abari mu bubanyi n'amahanga b'ibihugu by'i Burayi, imibare y'imitekinika n'irebana n'ubukungu, igitugu hanyuma bikarangirira mu kwisenya. Uko biri kose, mu mahitamo Kagame azakora umusaruro uzaba umwe kandi uzwi neza, nta cengezamatwara cyangwa amayiri mu bubanyi n'amahanga bizabasha gusana isura ye igeze aharindimuka, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Umwanditsi w'inkuru rero akaba yarahisemo kudatangaza amazina ye kubwo gutinya ingaruka yaterwa n'ibitekerezo ayitanzemo. Ngayo nguko rero bakunzi ba Radio Itahuka, iyi akaba ari inkuru twabasomeye mu gisata cyacu cy'ubwanditsi twise amakarita ya politiki, mukaba mwayiteguriwe na Axel Kanijabo. Ahasigaye reka mbaragize Imana mbabwira nti nakagaruka.
Urakoze cyane Comrade Axere kuba yadukiriye nkuru mu Kinyarwanda ku bakunzi bacu nyine baba batusaba ko twabikora. Nari yashoreje na nasetse ati yiri kwandika inkuru yagize ubwabo kuvuga izina rya kugira ngo kagata mwirenza ariko mwabona ko inkuru iri ku rubuga nyine rwa Vanguard Africa kandi funding w'urubuga cyangwa umuyobozi warwo ni Jeff Smith. Jeff Smith akaba ari umwe mu bactivisti hano ku mbuga nkoranyambaga mwanditse muri Twitter Jeff Smith mwamubona cyane nashyira hano kuri YouTube mukamubona ni ikintu cyo vuga ngo image ya Kagame magingo ayigazite murando mpuzamahanga reka mpite mbaza Jacques Baraka nyine kuko nicyo iyi ngingo nifuje ko tuyiganizaho Comrade Baraka akitera ingingo ayishyize mu Kinyarwanda yumvikanye neza kurushaho kuri bene wacu baba bavuga ati indimi z'amahanga ntabwo twumva ibyo bavuga mpereye no kuri uyu mugabo navugaga Jeff Smith wandika inkuru zivuga kuri Kagame bifite isura ya Kagame ku ruhando mpuzamahanga nkubajije ni isura ya Kagame ku ruhando mpuzamahanga ubona ihagaze ite magingo aya kuko muri iyi article yavuze uko irimo kugenda yangirika cyangwa igenda yisenyeraho ku banyarwanda turabizi cyane ariko iyo byanditswe mu binyamakuru nk'ibi by'abanyamahanga bagaragaza ko isura ya Kagame irimo kugenda ntabwo ari gusenyuka irimo kugenda yangirika umunota ku munota cyangwa isegonda ku isegonda biba bifite icyo bivuze ku ruhando mpuzamahanga ko muri iyo Jacques Baraka utekereza iki kuri iyi nkuru cyane cyane duhereye ku mwanditsi uri anonymous tutamenye uwo ari we ariko nkurikije Jeff Smith wayitangaje nahita mbona n'abazungu barimo kugaragaza image ya Kagame ku ruhando mpuzamahanga
murakoze bwana Serge nakurikiye ibyo Axel amaze kudusobanurira isura ya Kagame biterwa nuko umuntu azi Kagame Kagame isura afite ubungubu nawe ntabwo yigeze amenya yuko ariyo sura azagira kubera ko ntabwo abifitiyemo sinzi mu cyabana gitamo uruhare cyangwa abifitiyemo pouvoir y'ukuntu iyo image ye imeze ubungubu iyo sura ni isura washobora kuvuga mu gifaransa bita prefabrique ni isura ya marketing ni isura yo gukoveringa app ibibi byose bikorwa muri karakare nkabona yuko hari za organization cyangwa se za soutine zimwe na zimwe Paul afite zo kugira ngo iyo isura igaragare neza mu mahanga malgré ibibi byose biri gukorwa mu karere kuva yagera ku butegetsi kugira ngo byumve neza cyangwa se mbisobanurire neza bwa na Serge ujye ureba za apparitions zose cyangwa se ushobora no kujya kuri chaîne ya YouTube ukareba za intervention zose akora muri intervention zose 10 Kagame navuga yuko 99% aba ari kwiadresa ku bintu bitareba n'u Rwanda na gatoya ibintu abaturage batumba n'ibyari byo Kagame naga ari umuntu ugira ko kwari kuko ashoboye kugira ngo isura rye rigaragare mu Banyarwanda kubera ko arabizi neza ukuntu abaturage yarabaye Abanyarwanda abari bari impunzi kera yaraba ari Abanyarwanda bari mu Rwanda ubungubu cyangwa se abari mu buhungiro yuko bazi isura rye nyaryo Maître Rusagara yatusobanuye
ukuntu umuntu nka Paul Kagame ashobora kugira diplome artificielle, ukuntu ashobora kugira amanota umuntu atazi aho aturutse. Ariko iyo urebye ibyo bintu byose bwana Serge uzabyige, uzumva yuko ayo madiplome yose bayabonera mu mahanga. Ayo ma merite yose bayabonera mu mahanga, nta perezida w'umudiktateri n'umwe wo mu rwego rwa Kagame wigeze avuga ati ngo diplome yanjye nayiboneye muri Université ya Butare cyangwa se Université kanaka rakanaka yo mu Rwanda. Donc baba bashaka kutwumvisha yuko amauniversite yo mu mahanga ariyo ashobora kubaha le mérite cyangwa se le degree bakeneye kugira ngo bayobore Abanyarwanda. Kandi mayor ushobora kugira kugira ngo uyobore abaturage mu gihugu cyawe, degree baguhaye mu gihugu cyawe kubera ko baba bayiguhaye bazi achievement cyangwa ibyo umaze kubakorera muri icyo gihugu. Rero isura yose ya Kagame ikozwe mu mahanga, n'abanyamahanga bayikoze, nawe bamuvana mu miferege yo mu Bugande baramuzanye bamujyana muri dushe baramukarabya umwanda wose yari afite bawuvanaho, akora za operation cosmétique amenyo barayatunganya bashyiraho andi bice byari byaragize bongera urumva ni une opération cosmétique marketing ariko ifite objectif ni kimwe n'ibyo abemera abo mu kiliziya cyangwa se abasenga cyane. Objectif ni kimwe nk'iyo Satan yajyanye muri désert Jésus akamwereka ibitangaza byinshi cyane, akamwereka ko ibi bintu nge nabiguha ariko kugira ngo mbiguhe wasimbuka. Jezi nawe mwumvisha yuko ibintu we abifite bihagije kandi adashobora kumubeshya ko ibyo bintu byose ari ibye. Nuko Kagame ko umubona u Rwanda rumeze kuriya muri business wabyita ko ari un produit de marketing. U Rwanda ni un produit de marketing ruri représenté par un président bashyizeho kugira ngo avehicure le message abamushyizeho bashaka. Donc akaba yarabaye icyo ari cyo ubu ngubu, ari abo bantu bashaka kuvehicura message nk'izo ngizo bifuza. Muri gahunda zose Kagame akora nta gahunda n'imwe iva mu bwonko bwe. Kagame arabyuka mu gitondo akamenya ibyo agomba gukora kandi akora ibyo bamubwiye agomba gukora. Kandi akenshi nk'uko nabikubwiye bwana Serge, ntabwo ari gahunda abaturage baba bamuhaye, ko abaturage nibo bamutuye swadiza. Ariko gahunda akora ntabwo ari gahunda iturutse ku baturage cyangwa se yumvise ibibazo by'abaturage n'ibyifuzo byabo. Rero iyo ushatse kumenya isura rya Kagame ubwo ujya kubaza abantu nk'abahimbara bamuzi neza, ukajya kubaza n'abandi bakoranye nabo mu gihe bari mu buhungiro hariya mu Bugande, ukajya kubaza nabo bakorana nabo hariya mu Rwanda. Ariko iyo ubonye amahanga ariyo ari kwandika ibintu byinshi cyane ku mutegetsi w'Umunyafurika, icyo gihe uribaza utse ngo abo banyamahanga ni gute bazi uwo mutegetsi kurusha abaturage ku buryo bamwandikaho ibyo bintu. Ntabwo nanabona ikinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda kitubwira leadership yo mu president umwe wo muri America muri Europe itubwire ukuntu iyo leadership ariyo ituma ibindi bihugu bimureberaho then example d'un president cyangwa se d'un premier ministre ariko uzasanga ababyandika ari abanyamahanga kuko bafiteho intérêt kugira ngo ibintu byandikwe gutyo ariko urebye ukaza ukabaza abaturage uko babona perezida wabo n'isura bamuha ndumva Maître Rusagara yabisobanuye neza kandi akasobanura diplome ahubwo abanyarwanda bashobora guha aba guha perezida Paul Kagame kandi ari umuexpert muri iyo domaine ntabwo nasubiramo ibyo Maître Rusagara yavuze ariko isura abanyarwanda bafite vis-à-vis ya Kagame cyangwa se abaturage bo muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika iyo sura yo irazwi rero kuba mutangiye kwibaza niba ese abanyamahanga kubera iki batangiye kwandika ibintu nk'ibyo ngibyo kuri Paul Kagame ikintu cyose kigira site de vie bwana Serge ntabwo Kagame ashobora kugumana iyo sura mu mahanga igihe cyose kuko n'amahanga nayo arahinduka hari igihe intambara yari ikomeye ya FPR mu Rwanda nkabona nkasoma mu kinyamakuru kimwe cy'Iburaya ndumva ari igihugu cy'Ububiligi nkasoma journal yitwa Le Soir hari umugore umwe w'umujournaliste nawe wigize mu expert mu bya Afurika ariko yigize expert ntabwo umubajije n'ururimi rumwe rwo muri Afurika avuga nta nubwo yanavuga na bonjour mu kinyarwanda mu giswahili cyangwa se mu gishona cyangwa se mu kindi ariko yigize expert spécialiste wo mu karere kiriya hariya muri Afurika Central kibaza nk'impamvu twebwe tutagira aba expert bashobora kwanaliza nabo politike yo muri Europe ariko yandikaga ibintu nkabisoma nkamusubiza nkamubwira nti ibyo bintu uri kubyandika ubu ngubu ariko mu myaka 10-15 uzaba uri kwandika ibintu difera nibyo uri kwandika ubungubu para kwicyo gihe hari lobby nyinshi ikomeye iyo kugira ngo FPR igaragare yuko ari arme iri discipline kandi nta cyaha cyangwa se nta bindi bintu bibi bikorwa muri FPR cyangwa se bakora ariko avec le temps byagiye ibimenyetso byagiye byerekana yuko no muri iyo ntambara FPR nayo hari ibintu yagiye ikora bibi bitari necessairement
Comrade Baraki abantu barabaza niba uvuga Madame Colette niba ushaka kuvuga
ni Colette nanze kumuvuga izina rye ni Madame Colette
voilà abakurikiye ariko ubwo nyine bahise bagusoma mu bitekerezo kubwo nabo basomiza article mwakomeza
Bwana Serge namwandikiye amabaruwa arenga 25 kuva muri 96 kugera muri 2001 ubwo rero ibyo nashakaga kuvuga nuko nta gitangaza kirimo iyo un produit marketing ibifite cycle yayo kandi direkitoro wa marketing abazi yuko cyangwa se abazi igihe iyo produit itazongera kugira publicité yayo yagiraga njyewe ntabwo nigeze ubwanjye ndebye ibikorwa bya Paul Kagame ntabwo nigeze mushyira mu rwego rwa abaperezida abandi bo muri Afurika nkuko nabikubwiye ni le seul président africain ubyuka mu gitondo ugiye kuri YouTube ye wanabikumozeho mu kanya ugenda uzamusanga mu bintu bya réchauffement climatique uzamusanga mu bintu bya inama zose zibaho ku isi
broadband internet quick utanga internet quick yose
nta kintu utazamusanga muri G20 abayagiyemo ukibaza ukuntu u Rwanda agahugu kangana kuriya n'umuperezida wayo bavanye mu miferege yo mu Buganda ukibaza ibyo bintu byose abikora pourquoi et pour qui ko nta munyarwanda n'umwe aba yabisatse inama zose agira intervention zose agira ugiye kuri YouTube ni intervention zijyanye n'ibintu biri gukorwa mu mahanga ntabwo ubona Kagame ngo yagiye gusura ibitaro bya Faisal ngo yagiye gusura abarwayi ngo amenye uko bigenda ngo yagiye mu giturage arebe kuri agriculture iri kugenda ngo yagiye muri prison kugira ngo asure abaprisonniers arebe sante kuri bimeze ngo yagiye muri université gutanga amadiscours no ibintu byose akora ababikora kubera ko bamuhaye komande y'ibintu agomba gukora isura bye ntabwo ushobora isura ntari bya Kagame ntabwo ushobora kurigumana toute la vie ni isura rya marketing ni isura riri cosmétique kandi urabizi neza ibintu biri cosmétique ni nk'umugore iyo atashyizeho makiyaje uhita umenya isura ye nyayo iyo makiyaje rero ya Kagame nayo igezeho iri kuvaho abantu nabo babona isura ye ko il n'était autre chose qu'un produit de marketing. Murakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Jacques ubivuze neza ndagira ngo mbere ko njya kwa Maître Rusagara dusoza ku iminota turangiranye. Hari aka video kamaze iminsi gasirikira kumwe mu bantu nabonye nyine navuga ati igihugu nka Botswana gifite stabilité économique, stabilité politique. Président muramuzi ko yitwa mwari mwamubona kuri zo scene internationale mwari mwumva basakuza reka wenda banze dusangire kuri ubwo butumwa mbere yuko twagira icyo tuvuga kuri image ya kaga turimo kuvuga ngaha
stop to ask yourself what this positive propaganda is about. Rwanda is one of the poorest nations in the world, okay, and it has at its head a government that is very authoritarian, that's basically like a North Korea in Africa, but we all don't know this because the Western media is telling us that it's amazing, it's the place to be, when that is not true. So why should you believe me that this is not true? Because I will give you another example, okay? Let's take the example of Botswana, okay? Botswana is one of the richest countries on the African continent in terms of the GDP. And Botswana has one of the most stable political scenes on the African continent, a very stable democratic political scene. But does any of you guys actually know who the president of Botswana is? You don't know, okay? I know I don't. You probably don't know, okay? So why is it that all of us now know who President Kagame is when his country is one of the poorest? It's not even in the list of the richest countries on the continent. Then what you should be asking yourself is that what is this fuss about? Now, the reason why most of you guys are wanting to see another image of the African continent today is because the mainstream media has shown you an image of Africa that is tarnished, okay? And I want you guys to understand that tactic by the Western media or the mainstream media is not just about negative news. They also do it in positive news. They are flooding your screens with positive news about Rwanda because they want you to ignore what Rwanda is doing to benefit them and also destabilize the African continent, okay? As its own advantage. Now, we need an advanced, developed Africa. We don't need one developed African country. We need a developed African continent, and this is why we are going to call out President Kagame. And I know you're going to say that, okay, why are you blaming him and you're not blaming everybody else? Oh, trust me, I am blaming everybody else. And the reason why I want you to call out Rwanda is because we want to show them that we are informed. We're not stupid. And if you want to read, if you want some resources that you need to read, please message me. I have readily available resources for you to read. Okay? This is not a secret. Everything that I'm saying to you today, everything that I'm saying...
Gangu Korero, I message I rafitinga neza kubyo turimo kuganiraho. Ubutumwa rwose ni bwiza cyane. Botswana hari n'abandi bati natwe ntabwo tuzi president wa Botswana. President wa Botswana mu magambo ahirinye Masisi, Mokwese Masisi, kubageze muri Botswana nge nageze rwose icyo gihugu ndakizi. Ni igihugu kitivuga ibigwi, ni igihugu abenegihugu bose bari proud. Ubona rwose bafite stabilite ekonomike, ubona buri muturage wese abyuka akajya ku cyo agomba gukora agataha atekanye. Nta bintu bishashagirana biri muri Botswana. Nagiyeyo icyo gihe ndabyibuka, ngiyeyo baravuga ngo nagomba kubona narabukinze hotel ahead kugira ngo ubone hotel uraramo, byari bigoye. Bavuga bati hano ibintu byacu byose ni ibintu programa mbere y'uko uza ahangaha. Ibyo kugira ngo uraje gutya icyo gihe kugira ngo ubone hotel zabaga ziri full zuzuye, udashaka kubona hotel ukabaza ati igihugu gikize gutya kuki kisubaka ama hoteli nk'ariya yo mu Rwanda. Niko nabitekereza, rero naje gusanga wa mugani ibintu byose ni bya ekonomi. Wubaka ibintu uko bikenewe, ukubaka ibintu uko bikenewe, ntabwo ubaka ibintu byinshi bidafite n'umumaro. Comrade Maitre Nyansi, nagira ngo nawe ukomereza ngaha Baraka yaratubwiye, ndetse n'umwana w'umukobwa cyangwa umudamu simuza, ariko ubutumwa bwe buri very powerful, buruzuye, arasobanura neza impamvu Western media cyangwa bafuringa hasi batubeye cyangwa Kagame, igihugu nta kintu kirimo. Ati Botswana murayizi, president muramuzi, mwari mwabumva muri media, ariko bafite stability economy, stability politics, bafite abaturage barishimye, igihugu kimeze neza, kirabominga, ariko ntabwo ujya ubona mu president wa Botswana kuri scene international. Bafite GDP iri hejuru cyane. Nagira ngo ijambo ukomereza ngaha Comrade Metro Sagara.
Comrade wakoze kandi inarashimire Comrade Baraka arabisobanuye kabisa. Ariko mu Kinyarwanda hari umugani bajya baca, ariko sinzi niba ari umugani cyangwa niba ari imvugo imenyerewe abantu bajya bavuga ko ushaka kurinda neza arindisha umujura. Burya rero ntabwo umuntu aba arindishije uwo muntu kubera ko ari umurinzi mwiza, ahubwo cyangwa se ngo abarindishije uwo muntu kubera ko atamuzi, atazi uwo arindishije, ariko ko hari ibyo bashaka kurindisha koko, urindisha wa mujura. Wowe uravuga uti isura ya Kagame mu mahanga ni iyihe? Buriya Kagame birazwi we ni jambazi.
Ushize wari tubwiye ko ari jambazi. Yes,
ni jambazi. Kandi abo bazungu bumva muri ayo mahanga bagira baramuzi ko ari jambazi, muri Afurika, muri akarere hose baramuzi. Kandi tunibukira neza, kandi turanabizi tuziko bafite inyungu muri aka karere. Noneho bakibaza uburyo ushobora kubona inyungu zabo zaba proteje ni gute, akabarebamo ijyambazi nyine, kuko ushaka kurinda nyine arindisha ijyambazi.
Muri make ndabwo simangiraho yivugiye ati bahitamo most stupid person bashyira hariya ku nyungu zabo.
Icyo ngicyo ndimo mvuga nta kindi, urumva? Nicyo ngicyo. Ubwo rero bagafata umuntu nka Kagame bakamushyira hariya, defoze bakaba barazizi, ubujura bwe bakaba barabuzi, ubugoryi bwe bwose, buri kintu cyose bakaba barakizi. Ibyo rero bibafasha iki? Icya mbere bibafasha ko ari umuntu nyine urinda inyungu zabo nk'irobo, bakazereza zikajya hariya. Noneho icya kabiri ni uko igihe bashatse kumusandaza babona aho bahera kose. Njye rero ntagutindiye ntekereza ko Kagame ari mu bihe byo kuba yabayeho yarabuminze yabaye gitangaza bamuremeye ibi nibi kugira agaragare yitwa umuyobozi w'akataraboneka igitangaza intwari ariko nubwo ibyo byose babikoraga babaga bazi uwo barimo babikorera ngira ngo ntekereza ko kandi sinashidikanya ko ibihe turimo ubu ngubu n'abazungu tuganira hano ukuntu bafata Kagame hirya hino urebye ukuntu ibintu biba bivugwa ubona ko Kagame noneho jyambazi bagiye kumwambika umwambaro wa kijyambazi uri kostime barayimukuramo jyambazi abe jyambazi nyine n'icyo ngicyo komunede numva navuga kuri ibyo ngibyo niyo sura ya Kagame uyu munsi urakoze
urakoze cyane komunede kuko no kwibutsa iryo jambo nyine ubushize twabiganira nabonye abantu benshi batwandikira nyine babishimangira mbere ko dusoza icyo kintu uvuze kirakomeye cyane nawe yarabyivugiye
I don't know how many times I would have to stress this but there's a but it's not something I'm dying for I cannot be here and say I must be president for life I don't think I'm that stupid
yo mvuga nk'aba bahanze baza mu gihugu bagashaka arwo akwibwira ngo banazavuga batari ko muri aba bantu wakorera neza aba bantu kurusha abandi ninde ngo bariwe utere inkunga they look for the most stupid person yes it's not a joke ntabwo ari yo gukina niko babigenza nange barahuka kubera ko uwo ni uzabaha batagombye kubyishyurira cyane ubwo ubundi kugira ngo bakugumishe aho bagushaka bafite abantu babyumva bashaka kandi kubaho bitewe no guhangana n'ibibazo nk'ibyo bizabahenda ntabwo rero bashaka ibibahenze yo mvuga nk'aba bahanze baza mu gihugu bagashaka arwo akwibwira ngo banazavuga batari ko muri aba bantu wakorera neza aba bantu kurusha abandi ninde ngo bariwe utere inkunga they look for the most stupid person yes it's not a joke ntabwo ari yo gukina niko babigenza nsange barahuga kubera ko uwo ni uzabaha batagombye kubyishyurira cyane ubwo ubundi kugira ngo bakugumishe aho bagushaka bafite abantu babyumva bashaka kandi kubaho bitewe no guhangana n'ibibazo nk'ibyo bizabahenda ntabwo rero bashaka ibibahenze
bishobora kujya hariya ngo bireke Afurika yigenge Afurika
igomba kwigenga Afurika
igomba kwigenga ariko ntibashobora kwireka ngo yigenge ijana ku ijana kuko buriya twigenze ijana ku ijana hari icyo bahumva bagomba rero kudukurikirana bakaduherekeza mu byo dukora byose kugira ngo tudakure tutaba twakorera ngo wenda reka mbivuge mu bwiru oya ibyo dukora bagomba kubikurikirana bakatuyobora bari kure tugafatanya tukajya ibyo
banyarwanda banyarwandakazi rero ubu mwakumva ukuntu Kagame abivuga ukambwira uti Kagame ahuye na makuru barasuzanyije basheka inzehende ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zirimo ziratakariza ubuzima harya ubu twavuga ko Kagame ari smart kudeploye ingabo z'u Rwanda muri Mozambique cyangwa bacuzinze the most stupid kuri continent ya Africa baravuga uti niba udakunda bene gihugu reka tudeploying ingabo ze bajye kudupfira nk'abafaransa harya ibintu ntabwo mwumva uburemere bwabyo bashaka umuntu urimo se stupid bakareba bakoresha abanyarwanda bamenera amaraso abafaransa kubera totari kubera yuko totari ari iy'abanyarwanda kubera ko abanyarwanda turi abantu b'ibitangaza reka dusoze kuri iyi ngingo twazayigaruka ikindi gihe kuko iminota yari turangiranye arabyivugiye ati bahitamo umuntu ugicucu nyine uzabafasha guserivinga zonyu muzabo kwatahana devo atwatu ati none abanyarwanda bakora kimwe Mozambique kuki barimo gupfayo bagwayo Mozambique rifite abasirikare babo kuki nta kindi gihugu kirimo gupfira aba Mozambique kuruta abanyarwanda inyungu umunyarwanda afite muri izi somare de Jacques Barake nuko gushimira ko twabanye kandi nakugira ni abantu banezerwa nuko wagatukura dita warashize igihe nima watanga utumwa usoza ariko nkubira ko tuzakomeza wenda mu cyumba gitanu bigukundira uzandya akara ngo ushyire kuri gahunda
murakoze bwana Serge iyo ugishize ya Kagame nakubwira yuko Kagame he is the most smart stupid person you cannot imagine donc kuvuga ibintu nka biriya nibyo nakubwiraga mu kanya bwana Serge Kagame aho ageze ntabwo azi nuko yahageze ntabwo abizi ntabwo yari abyumva ariko azagira igihe abyumva umaze kuvuga presence y'abasirikare bo mu Rwanda muri Mozambique u Rwanda rufite ubwo bushobozi bwo kugira ngo deploying abasirikare mu kindi gihugu nk'igihugu cya Mozambique gifite ingabo zishobora guhangana n'igihugu nka South Africa yumva yuko yageze muri Mozambique ari kubera ubushake bwe cyangwa se ari guproteja les intérêts z'u Rwanda ibiri kubera muri Mozambique bihuriye he n'umutekano mu Rwanda ntabwo yarabisobanuye atubwiye if he is the most smart president in Africa yagombye kudusobanurira menace ziri muri Cabo Delgado za destabiliza igihugu mu Rwanda Njye nkubwiye yuko bwana Serge Perezida Kagame bamufashe kubera ko bazi ko he is the most smart stupid president in Africa and who can do the job. That's it. Niyo mpamvu ntabwo azi yuko ibyo yavugaga yari arimo kwivuga. Ariko bizageraho abyumve yuko ibintu byose yagiye akora nawe ubwe yitanze definition yuko he is among those African stupid presidents. Kubera iyi impamvu nimwe nuko ibintu byose yagiye akora mu Rwanda ni ibintu cosmétique mwatanze urugero rwa Botswana ugerayo ugasanga abaturage uko bameze uko bari kuvuga gouvernement freedom bafite economy ihari n'umu president udashobora kumva cyangwa se wamubonye mu manama uburikanya ari concentré ku bibazo by'igihugu cye ku bibazo by'abaturage kugira ngo abaturage bamerewe neza ariko u Rwanda rufite umu president uba uri kureserva ibibazo biri hanze y'igihugu cye kandi ibibazo bikomeye by'umubano hagati y'abanyarwanda ikibazo gikomeye cyo kugira ngo umunyarwanda ashobore kuryama ngo asinzire yariye yakoze yabonye umushahara we ko umunyarwanda akeneye akazi ibyo bibazo ntabwo ari byo ahoramo ahubwo ahora ari mu bibazo biri mu mahanga if you are not that much stupid who are you Kagame azasiga igihugu kiri muri situation virtuelle abantu bakeka yuko hari stabilité politique harimo stabilité économique harimo ubwumvikane n'abaturage kandi ibintu atari ko bimeze niyo legacy azasigira abanyarwanda Kagame kuva yafata ubutegetsi ntiyigeze akorera abanyarwanda ntiyigeze anabakunda ibintu byose bikorwa mu Rwanda nibyo we akora remote ni telecommande ibiturutse mu Budage mu Bwongereza muri Amerika mu Bufaransa hari hose bagakanda buto nkuko dukanda buto kuri televiziyo uri guhindura amashene ugashiraho CNN ugashiraho izindi buryo rwihindura niba ubona Kagame buri gihe cyose aba yagiye hano yaba yagiye agoshe abari muri za organization buri ya manama akagaruka izo niyo telecommande nyine ibiri gukanda amabuto yo kugira ngo agire If he's not that much stupid, yagombye kubyumva uyu munsi kandi akagarukira abanyarwanda. Akamenye ko ariyo priority ya mbere ko umubano hagati n'abanyarwanda, ekonomi y'u Rwanda ariyo priority ya mbere. Naho ubundi azarangira nk'aba dictateur bose bo muri Afrika nabo bagize bari baragize izo producer marketing nk'aba Mobutu basavimbi nawe ari kuri iyo liste twarababonye babakira mu masalon bakajya mu Bwongereza bakabakira bakajya ariho hose mezo blanche n'ahantu batigeze bagera ariko ukuntu byarangiye twese turabizi nakomeza yibeshye abaturage bizageraho bamubaza kandi azabasubiza murakoze bwana Serge
Rakoze cyane comrade Jacques Barake kuba twabanye kuri mugoroba ugize neza rwose andizera ko mu kimwe gitatu tuzakomeza tubana tuganira ku zindi ngingo mugira ijoro ryiza comrade Maitre Nyansi Rusagara nagira ngo nawe usoze ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba urabona abantu batangiye kwandika baza ari na benshi kuri YouTube bandika cyaboze ubutumwa bati umugabo arivuga ariko ntamenye ko ari we urumva rero ni ibintu tubazanubakiraho ubutaha nyine twongera kwibutsa abanyarwanda sibyo ko abanyarwanda babizi ndizera ko babizi usibye politike y'iyozabwonko wendi hari magingo aya yo kurandura ibitekerezo byabo bashyiramo ibyabo bindi kuko nyine kiriya kiganiro nakoze ejo uriya muvandimwe abivuga kandi mbakangurira no gukomeza kubyumva ko biriya bintu niba mutabona uko u Rwanda rubayeho magingo aya abifuza impinduka muri bwotamasimbi si z'ukuntu iyo mpinduka muzayigeraho mugomba gukurikirana biriya bintu mukamenya iryo yoza bwonko iyo cengeza amatwara mukamenya igitabo Kagame asaba ni iki hari umuntu wanditse ati muzadufashe kumenya ninde muntu wakoze Kagame who made the monster man ubwo mu Kinyarwanda navuga ngerekereje ati ninde muntu wakoze kino gisimba ninde muntu wakoze kino gisimba cyitwa Kagame umuntu wadukoreye iki gisimba ninde kuko Kagame he was made ntabwo Kagame ari we nawe yarakozwa agera ahangaha hari ababigizemo uruhare cyane cyane kandi ubona ko ari nk'abanyamahanga bamuduterekeye hariya ariko baramunema bashaka umuntu uri most stupid wa mugani udakunda abanyarwanda w'igisimba kandi akabikora ku ijana ku ijana atwica ibyo ni ibintu wenda twazagarukaho ubutaha ko muri de Jacques nagushimiye rwose kuba tuteje utanze reka twumve na mugenzi wacu Maitre Rusagara mbere ko dusoza
Komune ndagushimiye buriya se nyine makoriye yazaga mu Rwanda yafata kuki se ari we yarebye nuko yarebye nyine the most stupid person hano mu Rwanda so ngiye kubwanjye navuga ngo I couldn't agree more with him he's the most stupid in Rwanda nta n'undi makoro se undi muntu yari kureba wica abavandimwe be ninde umuntu uri stupid yari kureba utari we yaje kureba umuntu wica abavandimwe be yaje kureba umuntu wica abenegihugu be yaje kureba umuntu wita abenegihugu ngo ni abanzi ubungubu yaje kureba aje kureba umuntu wohereza abana b'u Rwanda bakire Mozambique yaranze akavuga ngo baguye ku rugamba rwahe nubwo yaje kureba rero ndeka nsoze mvuga nti ni ishyano twararigushije twebwe abanyarwanda reka nanone ni ishyano akarere kararigushije ariko nanone ntabwo tugomba kwituramira aho ngaho ngo tuvuge ko ngo twagushije ishyano gusa Kagame tugomba kumuturumbukana kandi ni ibintu tugeze kure abantu ntabwo bashobora gukomeza ngo bicare ngo bumve ko Kagame ngo agomba gukomeza kwigira ishyano aho ngaho ngo babyumve gusa gutyo tuba guhangana na Kagame uko byagenda uko ariko kose kuko ni hahandi n'ubundi ituza abantu bazapfa wahangana na Kagame uzapfa utahangana nawe uzapfa ahubwo regasa uzasiga inyuma n'iyi umuntu wese wumva yasiga Kagame umuntu wese wumva wasiga Kagame akitirira ko ari perezida w'u Rwanda uwo muntu ajya amenya ko afite yatatiriye igihango n'u Rwanda ni ngombwa ko dukuraho stupid president akavaho u Rwanda rugakira iki gisuzuguriro rwatewe no kuba rufite umuperezida uri stupid kugera kuri uru rwego abantu bumve komerezeje bumve ko ari inshingano ya buri muntu uwo ari we wese iki si ni igihango ni inshingano tugomba u Rwanda yo gukuraho uyu muntu u Rwanda rwongera rukazanzamuka ndagushimiye komerezi kuri uyu mugoroba urakoze
urakoze cyane comrade Maitre Ignace Rusagara urakoze cyane comrade Jacques Baraka twabanye reka mbashimire mwese shuti mwari muteze amatwi ibiganiro byacu by'umugoroba mbararekera gahunda za radita huka ejo kuri gahunda dufite ibiganiro bibiri ari ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na comrade Edouard Kabagema kiba ku gicamunsi isaa 9 n'igice ubwo mubashe kugikurikira mwagikurikira ikiganiro cya kabiri twa turi kumwe na Judge Gigi Valentin Akayezu mwibuke ko yaturarikiye imwe mu ngingo tuzaganira ku rubanza rwa Deo Mushayidi ubwo rero kuba bafite ibibazo n'ibyifuzo mwabyohereza kuba bafite icyo muzi cyangwa mukaza mu kiganiro tukazabiganira ejo nimugoroba ubwo ngiye ni saa mbiri z'ijoro nyine ku isa Washington DC ariko Edouard Kabagema Chantal Nyange n'abandi bafatanya ni saa 9 n'igice ku isaha ya Washington DC mureke rero dusoreza kuri mugoroba nababwira nti murararyana ku bagiye kuryama mugire umunsi mwiza kurimo kubyuka turabakunda kuri radita avuka ya Sage Ndayizeye murano w'agaciro
Rwanda. Rwanda, 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 Goodbye.